this report after the joint meeting of the deacon and the trustee board.
Obu bupandurusi kumane musuangano wa ntomwe wankamu yaba daigona abashomesi ibajikombero wabwasanu masigu tubaramizezo isoro gete eyo iyo jatibizia ibami bonse kumanagazi bonse oyo sikutobera wakatondeze kwa wamulimo oyo nga wayandaguzi ba mizezo yankamu mwemberi mwemberi ubereka ntomwe nabaramizezo isoro gete ekifumo kino bantu bonse bapewe kupagamana ikusinizije akuswirira kuli nkugo muli mbomu konzia emizezo isorogede yakabambwa akusumizikwa ankamu yabashomesi abadaikona mukusuminana kuzwite anto omwe amwemberi amwemberi mukwasi onse matepo ankamba uko yamfundisi William Branham alere de kupangwa a Fred Sotman iluzutu ikusikira kuwambirizikwa ikumbi ukazivisikwe ankamu katuzumini kuchindi jino mulimo onse wakulibelekera wa matepo aya matepo aliku kuenderesi wakuzumizikwa kabera kakonzi kukoporogwa amuntu uli onse kunze ya Fred Sotman kakutakwe kuzumizikwa ikwakwe kulembedwe.
Number two.
Jabiri, tawe muntu upangi Dennis wangano gasambara mabugu na matepu ikulemba tibugu ikuvu ya tusira kami pairo na makadi na mushobo uli onse na kujanina zipo zili zionse ezio zitazumizikwe ambungano eyi na mwembere wayo valajita eyi kukwenderezi wakuli jengezia kububeji alimi tabapetwe ikujitabobo. Jatatu imbungano taitumika kutawusi bali bonse masena bunze ya mwembere wayo mufundisi William Branham ikupanga miswangano kumasena ari onse itwa mboto mizezo isolo gete tutobera bobu jagare twa ikusibwa kulindiswe ikuti bakutawusi barawunka mujisi yonse akunjira ruswana irumbi yabahamba ikuti babereka andiswe limwe batumwa kubusena ambungano eyi ikupanga miswangano eyi jagale twagwaro ikuzibwa kulimbiswa ikuti bantu balemba makadi atubugu ikutuma tusira twa mipairo kumasena na zimwe zimbi muli kuti bakasumizikwa ikuchita bombo ikuyinda kumbungano eyi mwembere wayo ejo jitali bwino uyorumbwa ikuti na uyozibya mbungano ujatikizia kumbwa muntu ujanwa kuchita eji emizezo isoro gede yakabarwa kusumizikwa mwemberi mfundisi William Branham mwemberi ubereka amwe mfundisi Omar Nive ankamu yabashomesi abadaigona akube kutileza amulongehe zintu zilago nzega shoma buyo shoma buyo shoma buyo zintu yonse zilago nzega buyo hatu kota me mitu Yesu.
Dear Heavenly Father, we are grateful.
Oyandwa tata wakujulu tulirumbi deji fumonyino iuti inga twashoma jagaba mga kukonzeka kuinda ukutirwa kwabulo wa mwana wako Yesu utete inga kwa baba sizyabiro baru jaro wakwe akubabana abarombe abasimbi ibareza ikuinda kukuswirira kwakwe urufu ajingano akunotambika kuinda kukushoma ali nguwe akubuke kwakwe alimwe ene moyo usalala wakati waja kupaya mumyoyo Yesu twirumbide kuchindi eji jerede yakubohora kuno chifumo eji uzowabana mizezo Yesu akukomba iwesu milimo yakutondeza ikuinda munyimbo mumboni ikubara kwa ntemba usio akubara kwa jwi iliyakwe akulindira chakusinija kumuya usalala ikuti utukamba ukile murumbe usalidwe wawora eri wojipa mwami akuye kuti tujane rugwasio kuinda mukupa kuno sunu ero jende twasiya ibuyake obu akuye kuti twambe mbuli babo ibakali kuswa kuimawo sana myesu tiyapya mulindiswe jindi mbuli mbwali bwambawula kulindiswe chifumo eji wopa zinthu ezi ole za utamani muzina lya Yesu Kristo amen. Amukare. Mwabuga, benzuma kuno, kubusena ibuno mujikombero, kubenzuma kumasena wonse kujisi, kuyabuya kwonse iguswa kumkomwe, ya kumbo, harubo jifumojino, kuyabu kumwe, ya kujwe, ya kunyiga, akumusanza, akusibere sija kukwabana, sija matelefoni. Imbuzi babu watu kuno muindiana, kubotu maningi, anini, kutandila, ikuba imagumbi, akutontora. Jikombero jirisvide, anze murugwa, akuonse kuburambo. Tuli kukwenderezi wabulangizi wupati wa mwami kutuswa yasunu. Malini tulashuma kutileza uyomu pa mbuzi wabu watu kufungwa kusena kwa mvede. Kamera mbuzi wabu watu kambo mwami wabupa. Tawema gani o bobube bwaji indi mbobede mbuzi wabu watu. Tuli komene kuba guno jikomene kuti tujisiji indi jerede. Ja kutondezi ya kunyiga ilushomo gwamuri Jesu Kristo. Alimi tu yanda kuberechaji indi yonse jerede igutinga twaba igutondeje igwe su waru ya nwe wagwe anche yu cha tujitira. Suno tuli ndapegwa ya indigani inga inda igwambirizia wagu jita alimi mpao nijisizi ntuzisho onto guno zendi anda guamba. Eyo umu wabo wambirizia iwapegwa gulindime uchatikizia musu wangano wankamu igusu kukwa inda. Kabera guli daigona umwe guswa kumbungano oyo wachana jirao jagukara mu Arizona uli mwesu Collins mwesu wesu ulemegwa. Edo jindi natago valo bankamu lasara mwesu Charlie Coxi mumurao kugweza ibuse na iwagwe kujindi natago. Edo mwesu Charlie Coxi ulisaridwe mumurao abasho mesi na ankamu yaba daigona bambungano eyi. Iweza murimo wa mwesu Korinzi, mwji hindi natao. Eroji ntu nchendi anda kwamba, alubo njanda iguru mbandi nye nova ntunyonse, kambo nova mwi antela mula inka unganda kakutanaba musu angano wakuponesi kwa sunumasiku, uzipo zipo tu zinini, zirumbo. Jagura jindi jare tuwa gulindiswe iguswa jindi nituwa liguno. Halimi guswa kumuga ntu wangu andime amugashi wangu, tuajirumba nchobeni. Ziende zimwe ndila ruba agwaro iwamba, jintu jiri jonsi kujatikizi anchijo. Ulipaka sizie maningi, nyomulisi mizezo yangu, ilapenga bobu jindi jonsi. Inga mwaizezi ya obo mbojibede, jabantu, ikutaribu yoguzwa iguno kujikombero eji, pere guzwa kunyiga yonsi. Mwabona, harimu njive, jindi bamba ikupenga na jindi jonsi. Mtu umwe wali kwamba kujatikizi ya kutu raba kwa nda, mirimo ya ruba batisho asimwe zimbi. Eji likabutu logo, lombo ya kutinga na jijita, pere chilanyo nga nyama ningi, tata njisiji ndi juku kwenye, nede kubika mizeso yangu nchobeni, ali oyu, murumbe oyu. Nyomulisi baibere ya gamba kubwa apostolo na hiba apostolo mwini mbaibere ikuti, ya mwia mkali anda wite ilwanu. Agatika nubarumi, wampu wambo tu, habashomega, habazudamu ya usalara, ikutegwa, waranga nye maganyi aya. Wakati uyo utulamu kwa ndaji hindi eji, tata, nagati oma, mwabona, ikuti tulijisi banji babo barindila ikutulwa, kabela ejo jirikabotu, njoelela kujoga, kakubweza ibuzu babu sale, wakutula iba kwa nda. Habobo ndi anda kujita ejo, eno, ele tuyanda kurumba umi aumi wanu uzwa, umio yesu, mga intu, mebo, amugashi wesu. Ibantu wala tuletira ziagulia jamu magaba, ikunyangu, mutete, mutubatuba, wanamunya, masogoli, oo, mumbu, kumbaji ntu, jikon ziagu yegwa, wanajireta. Imunga sumu yandisi ya mujisi wagwe, buzu wabumi, naga tuletira karukuni ripati, nijiriria. Harimi abobo buyo, oo, elio, ndiyo limana, ganjita na unka, ngeyela, abobo ikutina, tendijiti, uyori torezi ya andiswe nchoveni. Elio, abobo, abobo, tiyo. Tuliba siku rumba nchobeni kuzintu ezi, ndirizi ibu njibwa nunobantu, pamwibabo, tandibazi, panokede mukota jindi twanjira, alimu ya bobo, ndajirumba nchobeni. Yobanji ndibazi, ndijisi, ndabona ibanji alimu, uli ibanji abo mbentaboni. Ndiri masimpe uti bantubo onse, wala usia uti nda, ndaya nda usia uli umwe, aumwe uti na, ndagonzi ya pere, ndiribyo omwe, mwabona, huu, tandigonzi usiga ubantubo onse. Ndira jita zintuzionse, nzendizi nzira ya kuzijita. Habobo leza abe andinywe. Ngiri masimpe kuti guri umwi oyo uyoba andinywe. Oyo ngu Jesu Kristo alimi ulagonzi ya guba. Ngomuntu alike oyo uligonse alimi ulijisi agwalo nguzo zionse. Habobo ulagonzi ya kumupa gubula iwa nguonse. Alimi ulizi zionse agwalo ulizi gubula kwanu. Ejo, jomubula. Narayira abantu bonse kuti tandi ndari kujana ibuyo jakufambana muri monda ikukonzia akwaro kuzwa jindi ndingari kuno chifumo elyo ndo jana abantu bonse abo ndendi konzia
the omnipotent God will supply all your needs according to his riches and glory.
Hero ikuti oyo ngona tabona leza kuti chisinguzo zyonse uyo mupa ikubura kwanu konse kuendana apo hubi kwakwe mubulemu. Sikonzi kubara ejo andebo sena mulachibara kwambiri zya kusalasale kwa mushobo umwi eryo ndiye yakuti pili werede kuti wajilemba abobo uli mulindime takonzi ikubara ibulembo kwakwe mwini eri abobo ndichisikulemba gonse kwangu nde mwini kuti na mwasora ikubona zibalo zyangu kuno zilembedwe awa kuno mwiya kuti inga mwasora kuchimvucha ejo ndichichibanga ninyenyesi kusubuka chisabukiro azinthu zimbi zyonse ibuyo.
Arkansas to see Perry Green at the rear of the church immediately. Brother Dare of
Mwesu Adea Kasans Ubona mfundisi Perry Green kusure yachikombero chakufambana chibotu.
Now so
lino abobo chintuje ndi ejo chendianda yanda iwambirizya kuno ikuti eji sunu masiku eno cha miswangano yakuponesegwa tiyokombela vachiswaso numasiku alimu elyo abobo ndashoma kuti muyo wakuno twatuma injuziyo ku bantu onse kumasena onse achisi mudzina lya Jesu Kristo yakutileza uyo mulongezi yachifumo chino ne vamwe mutandira kuya kusikati kutala mu New York mutandira ikuba chindi chasikati alimu kupesana mu Arizona komwe yakumbo mutandira kuya kuba 7 o'clock abobo kuli elyo mpawa kuli akati nchoveni abobo leza mulongezi mulimbo muswirira lino chindiza chapa nda chipika kumoyo kwangu kuchindi nali kuno elyo chitwa kasumizi kwakuba amayi ake imapati elyo kumamanino bakapanga latupa kusumizikwa inga twaba amuswangano chindi chomwe ere tatuyerede kukombera imurwazi uli wonse tata ndi oyo ngo mulimo wangu ndede kuchita ejo muya usalala chonda ambira kuchita abobo ndakachikaka kambo kakuti ndiyandakupa kulwanguluko ilogo ikuchita kufumbwa ichinthu muya usalala choamba ikuchita mwabona abobo ndakayeya kuti inga twalekera kuzwa bomwe ibumbi nekuba muchikombero elyo kulatontola chifumo chino imwami wa baba ibuyo kuzwa kubotu kuli ndiswe kuno abobo tulilombide ino mukuchita eji ndabora ikuno kubukanze bwakuyisha imitiba yamamanino mitiba yamamanino ili chiroba nyembo yamamanino ili chiroba aminzisumo yamamanino ili chiroba ya buku ya chiyogonuzo mulungu anamuora eli elyo ndiyotiponena ikutopera kuchuluwa kwa zinamatiyo zili chiroba makaro ambungano ali chiroba abobo inga twajana kusena bwakuchichitira abobo ndashoma ikuti yakufambana muli mbwekonzya tiyo inga twajana kusena ikukwana ejo na kuno na muroseville new abani na kuya katente abobo inga twakhala ibuyo kufumbwa ikuti mwami watusolera kuchita
took this opportunity to express
Hemuli eji kino ndabweza jindi egerede kutondezya ku bantu bangu muzumini arushomo iwangu mulireza elyo mpao kumuleta kuora elyo njona njotuponamo ere winda kuli eji tachisalide ku muntu umwe uli wonse tunsiyansi ya kufumbwa mbochikonzi yakuba jilivyo mbuli mbondabona ijwi lyareza Eri musondo ya inda twakachisi kupomoka kubotu uloko ngwamuya wajwi jakati jiramfu uloko kapera ndakapijirwa kukhala jindi ejo jiramfu ene kubabopo tatuzi ejo jindi chotiyoswangana jindi chamamanino elyo tulerede mbuli kuyanda ikuba ndiyanda ikuba mubwini mbuli paulo mbwakamba wakaindi tiindasisa kumutondezya iluyando lonse lwaleza jesu akati kwina chakasisa kuli masiku yapakwe eyo mbuli ndime ikuphakasiya loko mukusola kukhala kukuyenderezi kwamunanike wamuya usalala kujana ejo iwora murumbe wachindi mbaopete ndakachirwa zindi zimwe kuya kumasena akuchita imirimo yangu mbuli mulanda wa Kristo mbuli mukutausi ena ndichisiva arumi banji abo basola kundikwasya kuchita ejo kuli ejo ndirumbide wonse vakwesu vangu vakutausi lino tandahambi kusola kumusya ebantu Iwe tinyebo, umasana mujisi ogo, murumbe nkowunka, gonze wima agulanga gonze mumugano elifu mojino, mwawinda, mutuanda tuwabana anze, maredio ajulidwe, mwabasi, nyotogara, ya ukarira, asimuzimbi, amyotogara, inga mwabona penzi mboli bede. Eri mpao usuanga na agumui agumui, banji, banji, labalea amyotogara, labaita asimuzimbi, takagonzi igunjira na agonze. Eri tuandika busena bupati kutegwa bantu, bagonze ukara, aguligwa. Eri mpaho kule taji ntu mujimo kumurumbe oyu ngondi yeya ikuba uyandiga na ningi nini waguti tuerede kujita umia umu yesu kuguri kwa akukala alimu kutegwa kwa swirira ama penso ama pepa yesu abulembo abaibere asimizimi kulemba ama pepa ii ibulembo enzira ei ndaya kuti inga ndajogera aji indi ejino chotu jisi chotu pona mo akusora kuleta zimwezi ntu ezo nzomu yosu angana. Eyo myozi anda ikutina ndabora unasunu na kufumbwa ibusu babombi na kufumbwa mukuta usumbi usola kuleta mulumbe kubantu ibantu bali mukufa mbulindiswe moto bede ajindi afu afu ilogo kujitiga mbulimbo ndishoma kuti ibusu babuno inga ndabasi kupa pakusola kuleta chintu jumu ejo kendizi ikutinga muyogoterwa ejo arimu njinga jarwana juliareza na chintu jumu ikukwera inkamu yabantu na chintu jumu mbulibo inga tenda ba inga tenda ba ejo chendiri ndiri ano kuba mukuta usi wa Kristo ndiyana kuleta chintu jumu ejo chendiye ikuti charugwa sio irupati ulindinywe iwutalibiyo kubonwa pere iwe ya chintu jimu ejo ikutinanda fasunu junza joja tila kumioya nu kusumana na kuberegerareza vino ndio ndago amba kuti kuli chintu jimu jira afu hivyo kujitiga ndiju hii wenjibwa nuku na umula ya mugasu Junior Jacksoni na agabora ulindime anini kakutanaba uya u Arizona jajiroto nchaga jisi jintu jenzu mbanga eba ya ejo. Kabila mwami wakapa upandruzi alimi jagaji tiga kuenda na kubuwe bonse. Lino wakajisi jiro toji mbi jintu jimwi. Ere jintu jenzu mwarumi wakari unabuzu wabu mwi kusu wabu Oregon. Tandizi na kujua pe erio wakari galota jiro to nchijona. Ejo Junior Jackson nchaga rota alimi gabora kundambira. Ta tandizi upandruzi ndiendila mwami pele ndizi kuti Jehova jintu jimui kuswagulireza amuye yebu yo ejo ngububobu mbamba mwami ngujintu jimui ijiswagulireza tandizi kuti na chinzi jilapotezi anchoveni jilapotezi ya maningi mkosho mega kuenda na ku ijiroto zioba harubi bobile umuyabo inganda antara nkwa baptisti muna presbyteria Waro antela ulikede awa jifu mojino. Tandisi, wakari kunopuzi wabumi. Tamundimuzi mwarumi. Pena waka ambaji roto. Amisozi mumeso agwe. Alimejaga musunganya. Waka wora ruendo ronse kuzwagu Oregon. Ikubo wora kuno. Kutia soji pandrure. Mwesu Jacksoni wabo wora mjianza chijonya. Jifu mojino. Mwarumi umi gatazi umi. Mamahiri alisuru kuzwaguli umbi. Kabela ziroto ziobiro. Kazi kwa sienyebu yo. Ajintu nchijonya. Abo umu ya sara ulisi sile upamruzi kwa mbubo ulindime. Tandizi jagwa ambira marumi. Endrizi kuti leza ulafu hafi kujita ajintu yumi. Alimu jioba jabulemu mumeso esu. Inomurumbe jufu mojino ndi andaku bara uswa kubugu ya bagaratia. Tandikamba ugi nabu yo ngujiyo jagwi ya munsondo. Eryo eno njobo nabarumi abanagasi aboba inkwi kumbali ya Rwanda eryo na muntu umwi uyanda usintana akukulegera kukara anju uno waga indika nini na jitu jumwi eno tamukondi nyonganya amubye buyo muchimo chabulemu ere kuti na amatumbu ibana baba nini balalira na jitu jumwi muntu umwi uyoswa muganda yabana ikutegwa waba busena bwa mwana munini eryo ino kokwesa penso yako baibere akuri bambira kulemba apepa magwaro amui ayo mngeti obara. Tandiyani kuti muli mwe igwa angwa kumaninide. Nyanda kuti muli mwe, nyanda kuti muli mwe igwa anguruga igukara akubara. Eryo inga wakazia, ejo jirika botu. Pendika nanabuyo eji kujisi, yonse jifumo, igutegwa ibantu abashoma mrumbe oyu, mwami Jesu, Nguwa gandipa, wawora eni. Igo nje igusiba ejo jijitiga, akujibika murugwaro.
Last Sunday, we spoke on the anointing.
Musonda inda tuweka na na a. Ibantu banani gitwe mubuswa kwa mamanino. Ani mukutinye bo kufumbwa umwi wano bali mbasi kuswirira ku matepu. Ame masimpe kujana tepo eyo. Utali kuti tuandaye kusambara matepu. Oyo tauli muzezo. Muzezo wako mwaya murombe. Mwabona mwabona. Ikutina ujisimu nchina wa matepu. Kujana nkamu ya bantu atomwe. Akwirizia. Akuswila gabotu. Ibantu vana nigitwe. Mwiyo wakatu gababuga akuti. Oh, Bible ya gati. Imazu wama manino basinsimi. Bayobuga akujita zitondezio. Oro ndu kwaroncho veni. Eyo mpari ejo hojerede. Gede kubikwa gabotu. Sinumasu undi anda kukanana. Utina mwami wayanda. Ah, leza waibununwa mchuri yawe mwini. Oba kuti iliso mboli tagonzi ikubikwa awo. Ikutwi hojerede kuba mwabona. Mwilebi wangu ulemba baibere yonse. Alimu mubaibere yonse. Jitondezi ya Jesu Kristo. Abobo ndi anda kukamba uka ali ejo sinumasu. Mwami na wayanda. Eyo eno ikutipe. Ibusu babu mwi bujiza. Ina mpugo liyaba Galatia. Alimu mpugo liyaba bili bako linto. 4:1 kusigila kusigis. Pawaba Galatia 1:1 kusigila kufo. Liandangu bara rukwa roru mwi. Ina mba Galatia 1:1 kusigila kufo. Pawuru mwa apostolo. Amunangire kuima kuhonya chakufambana. Mwa apostolo jamba mtu utu mitwe. Na misinari. Pawuru mwa apostolo. Tenda kabikuwa kubantu. Tenda kabikuwa kumanzo abantu. Pere. Jesu Kristo aleza tata oyo wakamubusi ya kuzwa kwafu. Eri obuonse bagwesu bari andi me mbambungano aba Galatia. Luja lube kulindi nye arumbo na kuzwa kulireza tata wesu akuzwa kumwami Jesu Kristo. Oyo wakari ya barua kwe kamba kazibis Yesu. Iguti agonje kutusarura kuzwa kububi kwa njiga ei Yasunu. Wenda na aluya nduwaleza, tata wesu, ulingwe agube ulemu, wali onse, ali onse. Amen.
Now, in the book of second
Lino mbugu uliya bagorinto babili, chapter 4, elio tulabala iguswa, uwani igusira kusigisi, katu pango.
Therefore, seeing we have
Abogo mkubu wanakuti, tujisi imuri mooyu, imuri mbotu waka tambura, wetelero, tatulengali. Ere toga soa zintu zisi dwe ziusia ibweme. Igutenda mubupiungu pe. Niguba igutabisia igu iliareza munzira ya gweno pe. Ere guinda mugu yubunuga kwa guini. Urura iwesu kumanjezezia abantu boonse mumesu areza. Ere utina magani esu mabotu alihumbidwe. Alihumbidwe gulibabo abaswegede. Iuti ejo tajingizi kukanzwa, tandizi ejo chejijita. Muli ago garesa iganyiga ei, igagaba ufazia mizezo, yababo abo batashomi. Iguti, batapa sudimu mwoni wa magani mabotu, abo lemu wa Kristo, hoyo, muli nchinkozi ya jariza. Iguti, umunige kulimbabo. Mugonya mbuja kabete mumunda wa Edeni. Igubatanda, igujitakuti, batakumimu samu oyo. Kambo tatuliga mba ugiri tobeni, pere Kristo Jesu imwami. Sebo tulibazige ibanu kambo ka Kristo. Kambo leza, oyo waka laira mumuni umwega iguswa kumutima, wamuniga mumio Yesu, nakutupa mumuni, waruzibo wabulemu, gwaleza mubushu wa Jesu Kristo.
Amen. So,
Amen, abobo mbori ya amba ijwi. Lino jibaro jangu jifumo jino uhu igareza. Yabu karo obububi. Mburi mbotu wabara mumagwaro. Igareza ganyika ei. Ibu karo obubi. Lino oimurumbe ulasibia isibizi yabu karo obubi. Alimujirela ujisisime yabu karo obubi.
And it's my belief that ever that
Eyo kushoma wangu kuti zionse, ikuti baibe religious wingu zibonse, wamakaro onse, ikulembe dwegale mu baibe, wamushumi wabukaro obo. Ndashoma kuti zionse zintu zirembe dwe ezio, yotu mulite zirembe dwe mponya awa. Yandika buyo kupandururwa kumuya usarara. Tanishome kuti kuli mtu uli onse anyika, ikuti ujisinguzu zia kubika, mupanduru zibwa we mwini kujwi. Neza tayandi mtu uli onse kupandurura ijwi yagwe. Mupanduru zibwa we mwini. Wakati uyoji jita, alimu ulaji jita. Mbulimbo ndamba, zindi zingi, wakati imusimbi uyomita. Wakamba ura ejo guinda, umiromo, ya musisimi, elio, wakajita. Tayagwe mtu wede kupandurura ejo. kumatariro wakati akuve mumuni kabelo akaba takwe munthu wede uchiphandulula wakati mwamanu amazuva uyotchera muya abantu bonse kabelo wakachita tanjiyandiki munthu kuchiphandulula wakati mwamanu amazuva ezinthu ezyo zotubona akazichitika eno ziyoba kuno tanjiyandiki kuphandulula kulikonse wakachiphandulula kale mwabona lino amubona kabotho lino mbuli mbotho iya idwe ikaleza kabukhalo obubi obo mbotopona lino inga chaboneka chenzu ichinthu chenzu maningi mubukhalo obu bwa ruzyalo chindi leza uli mukupeza ibanthu khambo kasina lyakwe oyengu nabwinga iwakwe mubukhalo obubi obo bwerete ibwithwa ikuti ibukhalo bubi ibukhalo mubonya obo leza mwali mukuyita ibanthu khambo kasina lyakwe ikuyinda kuruzyalo wakwe ikuzwa elyo kuyithwa ikuti ibukhalo bubi lino twatondeza ku Bible kuti obu mbo bukhalo mbwakali kwamba chinthu chenzu maningi kuyeya ejo ikuti mubukhalo ibubi mbuli obu ikuti leza mpawu uyoyita nabwinga wakwe nye umwabona wakati ibanthu ikutali imbungano khambonzi newawobo ilaitwa ikuteti imbungano pero uyoyita kuti ibantu lino imbungano nkubungana kwabantu ibanji ibabubambe bonse bwandene peleza wita yomwe awa kagamba kuti njoyita Methodist, Baptist, Pentecost wakati uyoyita ibantu kugamba unzi zina lyakwe mwabona ibantu omwe kuswa ku Methodist, omwe kuswa ku Baptist, omwe kuswa ku Banabasa, omwe kuswa ku Katolika mwabona pero limukuyita ikutali nkhamu yambungano pere ibanthu khambo ka zina lyakwe abo batambula zina lyakwe ibatangwire mu zina lyakwe kabaya kumutchatu kuyokwathwa kuli nguwe kuba chibera chakwe mwabona kuyenda kukukanzwa muli byomwe alumi oyo usala mukayinthu bwerete mu bumi wakasalwa ikuba chibera cha mubiri wakwe abobo kokuti nabwinga wa Kristo mbwayoba alimi mbwapete lino ikuswa ikaindi wakasalwa aleza ikuba chibera cha mubiri oyo mwabona oh magwaro ali hupite iloko aswite buji amuzibe ikutali eyo munthu omwe chazwa kwamba eyo munthu omwe chakaita pere ejo leza nchakasala kakuthana pantheresyo yanyika alimi ulaita apo bantu kumazuba amamanino ikutali kapunga ibanthu nkhambo kazina lyakwe elyo mubukhalo obu nali mukuchichita ibukhalo obu mbubonya bwa rujengo yinguika inda muli Mateyo 24 bwakali bukhalo bwa rujengo maningi bwa makhalo onse makhalo onse akweno ikuswa mumunda wa Edeni kuyabuya kumasimpiro kakuthanapa bukhalo bwalweno loko mbuli bukhalo obu basisimi babechi bayobuka akuthondeza ithondezo azigambyo ikuti ndikwali kukonzeka kukwena mbabonya basale lino mamangano atulengwa nzira zyapoyomo atontola azimwizimbi lwiyo lwazyapokombi lwakapambwa abanthu ejo tachikachiti ibasale tabakapikhirimanu uli ejo pere chinakusena awo akuthandira mbuli chinthu chini ikusiyabuyo idwi yomwe nkhuko onse nkhomwede kuchita kachomeze kwa chabukhalo chijonachi ndi chiphati bana Kristo masena onse amuchenjere wora ndiyotupona amuchilembe amaphepa akubala alimi amuswirire kapothu ino nchinzira za nchanga waita ibanthu ikuzwa kubukhalo obubi zina lyakwe ikambo mbukapete kumusola nabwinga wakwe nguku chindi nayivununwa kasolekwa katondezekwa katondezekwa kuli satani mulimbo chakapete kumathalikira mbubonya mboji yakuba kumamanino mulimbuto mboyithalika mupulongo ilamena kuyinda muziyo muziyo bumi bwayo pere ilakhola mumbuto njiyona eyo mboyakapete chindi niyakanjira mupulongo Eyo nzira njiona mbuto ya rweno yakawita mu bulongo mu Edeni ni nzira njiona ilakora mu masuba ama manino. Mbulibyo maga ni mabotu mwagapete jindi na akawita kukabungwe kanesia Rome akakorera kukabunga akaremu. Mbulibyo mbuto ya mbungano yakawaka indi kuya azitondezo zikamyo na Kristo muumi akatikapo ilakorera mu masuba ama manino kukuendelesi kwa mulimo wa Malaki 4 na kupozi ya rushomo rutanzi oro rwakapetwe kale. Tujala kuti eno obukara obubi bwerede kutondezya kuli Satani tali mbuli Eva eryo tali mushobo oyo wa mwanakazi kabera uyosorekwa kujwi ilyakwe nabwinga mbuli nabwinga wa Adamu bwakasorekwa kujwi kabera nabwinga wa Adamu bwakashoma kabera konse kajwi konse pere kanyongana kuchishomezo chomwe chakuti kumbapo changwe na sunu abyamyaka sunu mwabona pere wakakakirwa achishomyo chomwe kuenderesi wa sunko ya sinkondo obusu abusu. Edo eno bantu abo baitwa kamba kasina kyakwe mubwini unabwinga wakwe wede kubora munusiwana no alimwi bwinda kuchintu chichonya kutale bwinda byoko bwini bwakabungwe na chintu chimwi pere ijwi lyonse kamba kumatalikiro a Baibele imuntu akapegwa ijwi lyaleza kuponena kulindiryo ijwi lyomwe yakatapandula kabotu kwinda kumuntu utegwa Satani mujimo cha muntu wa munyama utegwa nzoka Satani mumuntu oyu wakali kukonza kwambaula kuli Eva kabera wakapandula kutensi ijwi kuli nguwe kabera wakasweka mwabona liyete kuba ijwi lyonse akatika Baibele Jesu wakapora akwamba imuntu utakaponeni kuchinkwajirike pere kujwi lyonse jindi nakasunkhwa a Satani. Ino leza akatwambira awa mumasuba amamanyo ikuti ikaleza ikanyika kayoboka mumasuba amamanyo ere ufuma munthu uyogwisa ijwi lyomwe kulindiryo na kuyungiza ijwi lyomwe ikuswa kulindiryo jibera chakwe chogwisigwa kuphuku lya bumi leza akoba aluse kulindiswe eyo tutaleki kwenda mbuli basimizezo vatulengwa tuyumu zyambasi tukumene mitwe inongomene kuchisiba chonse kambo andiswe chindi chimwi kwakali mukutaswirira kutulekela alusi alo aluse akumvwa mumyoyo yesu kulileza chapupombe kubora kuchiuno chalusi alo chenzo lino kumane myaka imwi ili myanda yafuka ayilifuka yamaka ni makotu kukamba ukwa elyo eno walo ejo chiyanza chanyika nkupiloko kwinda mumasuba jindi ejo jindi nakali wano ichiyanza chanyika nchivyapi kapati inyika yakukambo ikalemu kapati nyomulisi ejo imwami uli mukusulisya ijwi lyakwe kumasana onse chiloka ndikwinda choma mulombe munini takuochita ndakabora mungaichi wangu eryo mukawutu mukesu Roy Robertson abusana bumwi awa mukesu wutu twakayima mukati awa kubusana bwakusambalira bunini ibwa Youngstown ikura ipaketi eryo muchizi wutu ndyakachisi eryo kuchindi notwakayimbwi awo mulongwana mukubusi wakenda kumbere akulizipya nkapera mwenzu kuli ndine mwalimi umbi mukubusi wakenda kumbere akwamba ikuti bakali kuzwa ku Alabama George ndashoma Georgia kambo ndakapapuzya ikuti na bakali muzi mukwesu wesu uyo Evans kapera twakahambaula kwa mamiti mashonto eyo ji ndindakamka ikuti kanyamune mwalimi oyu mukusi wakandilanga mbuli mulomwana umbi mukubusi eryo mulombe iwakwe munini wakenda wazwa munthu oyu mukubusi wakandilanga wakati chinthu chomwepuyo chendiyanda kwamba ndakamba sena sena uli mushomi sena uli muna Kristo ngati pepe munene wakatinda ingatinda barulapuyo ijwi ndiakamba awa pere antera wakali sikudoneka anini ndakamuwuza kuchatikizya zinthu zya angelo wa mwami kuliponya eri wakati wakangwa kuchatikizya nchicho pere tanakapete kuchikombero jigombero eji ndakati usenga urajishoma ngati iye munene wakati nda ndakali kulangirira chinthu chomwe ngati bantu bali kundayambira kujatikizia ziki za ezi azinthu alimwi ndakamva atepo kuti wakamba kumbere obo California mboi yakukwamuka mbuli obo eri wakati chindi ndakabona ejo mumutende pao ndakachishoma wakati ndabora sunu najunza kokuti sunu wechindi changu chitanzi ndakati imwami akulongeze mulombe alimwi ndakatalika kusuka janzali yakwe wakati pere ndiyandakwamba chinthu chimwi kuli ndiwe munene wakati ndili swekete mbuli kusweka wokungakwapa wakati ndili mbuli khobiri muchikwi cha musenga liswekete ndakati pere yepo toyerete kukhala muchimo ejo uli munthu umwi uimvwi uliko eno oyo ukonzi akukujana mukayindika nini iyepo noli pambiri de kujanwa wakati ndili bambiride ndakati sa inga wakotamika muthu wako wakati tandi finsoni utali ejo buyo pere wakafugama amazwi akwe muya mukusena obo wakukalira nyotokala umbere lya bantu bonse bantu mukagagwa apamulangite pawo twakakomba anguwe mane wakapha eleza moyo wakwe wakabora gali sisibi wakachoka gali mwana waleza wakaenda kumbere gulubasu wamotokala gali fide elyo wakachoka gali mumi ndakati ichiziba chinochukide chunza ulikasesa kasude ipulowa kaswa kunsinga sya Emmanuel oko basisibi kwapatumphukira kunsi ya zambangule ikuswekera twimba tonse twabo twa milandu ndakati kobuka kwapasigwa musina lya Jesu Kristo ikuita kusina lya mwami leza uyo kuzuzia muya usalala akukupha zinthu ezipati akukamba ikutegwa ukonziye kuchibona ino chinzi inyika yakukamba kalemu ikaphati kambonzi imuya wachimo chakupora milawu yakulilemeka kapothu kulilemeka kupyapi bukombi kwa sayansi wachisololera kuchiwa kwetho cha payuni bonse basesemya abatasalali muli baibele muli akamba atu chipata chikunizo 18 kuchi ndipyo notuli mukubamba ikambo ikeni ukutalika ukweze chikunizo 18:1 ikusikira ku 5 ndiyakuti ndichayengerete ikapothu echo eyo musiyo yaya zinthu ezi ndakabona angelo uumbi kaseruka kuzwa kujulu kachisi nguzo zinji elyo inyika yakamwesegwa abulemu kwakwe elyo wakalilisiya changuzu achwi ijumu eno nyopo no bantu nomukachisi ziroto gamba babuloni mupati ulimukuwa alimi wapachikhaliro japa jabulosi achiyokweto cha miuya yonse imibi chiyokweto cha payuni bonse basofukete abatasalali kamwe masi onse alinyite waini wapukali bwakwe chikombero bwamu kamera bami banyika bachitha ibwamu anguwe kamera basambazi banyika bakuphuka roko ikuinda kulithakazya ikwakwe kuphati ewe ndakangwa iji ilimbi ikuzwa kuchulu kaliyamba kamuzwa mulingwe no bantu bangu kuti nywepo muthabi basichabiro basibi zyakwe ikuti nywepo muthatambuli zipenziyo zyakwe kamwe chibi chakwe chasika kuchulu ewe leza wayeya milandu yakwe ino kuchenjezekwa ewe iwala mungano mchopeni ikuchoka uyobunuzyo 3:14 ubukhalo kwarautikeya muchimo chakupora imilawu yakulilemeka kapothu ndipukombi mchopeni pere kuthalilemeka kapothu yepo khambo amba kuti tulihubite takwe chinthu chotupula tozi kuti yepo uli chinswe uli pengede uliofwete elyo tochizi chakulondoka amagwaro wabukhalo obu ikuthali lugwaro wabukhalo bwa Danieli ikuthali bwa bantu muzina lya bukhalo bwa Nowa pere mubukhalo obu bubi bwa mamanino amzibe awa yepo uli chinswe achiwuge kapothu kaphati ejo ndilisi inga ndapa akutha sumbinana uloko amzeza oyu pere japoora kupusena chakuti muna Kristo takonzi nokujeya ikuyenda ikuswa mung'anda yakwe akuthaletwa kupusu kwa bukhalo obu bobi winda kupanakazi batasamide kumaninina ndopanakazi ndi namba eji kavera ndi anda kuti muswirire alimi na baharumi abanakazi inga chimwa sumina na ali eji pere ndili mkwa kusororerwa kujamba sena mwakalisi kufunga mwanakazi oyo uli samunu na mbuli obu taka kwene mumisezo yakwe sena mwakalisi mbaga vete nanka ulashoma na pe na kutayeya ngusikuhura Nekwa uti mwanakazi wa ima ajanza iyawe kumbele lialesa akukonka ikuti taka kumwa amwarumi uli onse jitamurumi wakwe elyo ejo inga jaba wini choveni pere nekupa bobo ngusikuvura. Jesu wakati kufunga muntu ulanga mwanakazi jakumusukama wajita mamambe anguwegale elyo mwanakazi inga waba mwabona uleje nswe baibeli akati elyo tajizipe
the spirit that's anointing her to do such things is a evil.
Muya oyo umunani kai kujita zintu silibobo mubi muya wasikuvura muntu kwakwe bwanze mubiri wakwe wakunyama nyama yakwe ingawaba usalara ingataji tamamembi ali onse alimula kwenzia kukonka kulireza akuba bwini ikuti taka jita pere muya wakwe ngusikuvura.
She has been so blinded by the God of this
Wakofukazi kwa maningi akalesa akanyika eyi kajianza wakalisamika jankwera akuya abusena awo ikuzwa kumwi mukasuhut andime ndakali kubika ikwato kwesu mumulonga ndakali kuzwa kunganda kwamamiliti mashonto kuya kutala umulonga elo kufunga kusena kokaunka vanakazi kabasamite tukata o tutunini twa tutegwa tubutwa twakusambia naji tujimwi Ituba zambaite. Ayo mause, mwanakazi itakwenzi ukwana umisezo yawe akusama kufumga jintu mburi ejo.
She is possessed with a prostitute spirit.
Unjitwe muya wakufura.
You settle that with God, lady.
Lino, uyo rudamiga ejo kulireza, mulindu. Kambo uyo jana kuzwa wumui kuti obo mbwini.
How could you?
Mbobu timbonga yebo omulindu. Kusika obo mubili wako bose tegeni. Akutondeja kukusena ikuya. Nguli bati ya mwurosi aba. Vazi susi abo venda utu kwa 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 buzi wabuno. Ikutina abana baresa, bose wajiri bana baresa. Mwurumi wago, wakari mwana waresa. Inga wago gamba kusamazi sani na kukusia. Ikuti mwurumbe, wari mwana waresa. Inga nataka kwa taji ntugiri wabo.
You say you're making, no, I'm telling you.
Mwabona yebo amba, ulimuguba, pepe, liwambira bwini, alimi ibuswa bumwi, uyo buswana.
Naked.
Sijenswe, mwanakazi, simama mbe. Tajizi, oh, ndagonka, ikuti, wina, indaka sotoka zigonke, ya murumi wangu. Murumi wago uyo kubetega, nkawa mboga nchijo, ikuti, wakajijita. Pereza uyo kubetega, iwinda, umushobo wa muya, ngoji simurindwe. Kutari kubetega, kuinda, kumubili wago, pere kuinda, kumuya wago. Muntu oyo wambugati. Ni muntu wanze ngubuntu babunyama. Obwe ndereze kwa ama gano ari jisambomwe. Na ama gano ari osanwe. Mugwini. Ni muntu wambugati ngubuntu wamuya oyuwe ndereze kwa ama gano osanwe. Manjezezia aruyando azimusindi. Ni muntu wanze kubona kulabira kwa mpa kunukizia kungwa. Hele mugati wamuya ngubuntu. Kabela kuendereze kwa aji ntujo mwe. Ruyando. Ruaguli andira. Ingwa tambura eyo jabrosi chamba na watambura eyo leza chamba. Eyo waro siva oyo muya uli mugati muya. Ikutuna muya waleza uyoria kuzintu ziareza. Alimu itawugari jintu ili jonse janyiga. Jesu wakati ikutuna uyandanyiga na zintu zianyiga. Kugambo kakuti uyando waleza tarunaba agwaro ikunjira mjivera jamugati. Satan waka kujenga.
Man shall not live by bread alone, but by every
word. Ere mtu telefone ni kujinkwa ajirike, pere kujirionse irizwa, umuromo areza.
Notice, now, we find
Amone eno, tujana kuti, ure jinswe, jino vya janzila yankwera, asi jinswe. Ere njiga ibone kakuba mubukara ibubi, ilogo obu, wakasora kuba.
Never in any age did women.
Tagwe mubukara obulibonse, ogoba nagazi, kwa wakasora kulire mega, mburi obu. Tawe pere kakutana babuyo runyo nyogo, wanyika kusamba nguruwe. Ero Jesu wakamba, kulimbabo, tulasika kwa mana, ejo, kaindika nini.
Has God lost control?
Sena leza waka suwe kwa kwendele sina, ulimu kusumizi ya buyo, muimini si umbi.
I wonder.
Daya ya,
The true answer to this question is.
Ibu ingu zibu ni kumukusio oyu ngu. Ugu ya kwa ngu. Uli miu ya yobiro isu ndana munyiga sunu. Iberega. Lino takukonzi kuwa inda. Uli yobire. Wenderezi. Bobire.
And one of them is the Holy Spirit.
Eryo muwa bongo muya usarara. Uberega. Umiombe ngu muya wa diabolosi. Arimu. Mumasuba akumamalino. Murweno, hino ndio sindika mseso wangu mponya awa, kujibaro ijimbi. Jimbi ja, murumbe wesu. Miu ya yobiro, umuwa yo, muu ya usalala waresa, umuombi, muu ya watiabrosi, kuberega murweno. Ibatubanyiga eno, barimu kubambaye kusala kwabo. Imu ya usa uliano, gawita, uyoborora na winda, wa Kristo. Ulimu yijita winda, kukusimpizi ya ijuili yawe, ya jishomezio, ulingwe, jabu karo obu. Ikutonde jabu tingu Kristo. Iutina ganwe gaere degwenda mu karo obu, ganwe gayoenda. Iutina itende rye degwenda mu karo obu, itende ryoenda. Iutina riso rye degubona mu karo obu, iriso ryobona. Mwabona, muya waresa, mbulimbo ugomena mujimo jizute, jareza, ngubukaro obu, botu pona mo. Muya usara uri ando usimpilisia murumbe wa ora. Muya usara unimujita eji utegwa bantu, aboba shoma, leza bayo itwa, iguswa gurupilingano oru. Muya utasara uriwa diabolosi uriwa nugujita. Mbungano yawe winda uburobisi muri yonse winda ugupiringanya ichi yareza mbulimba agajita kumatarigiro mwajibona agajitoga nkonya kujindi jambu to arimwi ikuso kweden chejo arimwi ino agajindi winda kuya nyebo musuri makaru ambi nyo musurirwa kutubungwe nyo musurirwa guli aga ago na agambi ino nchingi agajitiga kujikwa chakabungwe Jagayuma, muya ulasumana na iguswa, akuyabuya elyo, wakasorua mumbuto, nyomwabona na, elyo sunko, ya zionse, uchogera munsira, njiona, mboja kabete kumatariro. Muta, pepe, muta jirube eno, mburi johane, muta anzi johane 4, 5, 6, iutina muyanda, igulemba ayo ama pepa, ulajivika. Imu ya wabubeji. Eva wina na agenda ajabu yo kukusena. Ajari. Wamba. Tani shomi murireza. Pepe. Wagari bubeji mga kashoma. Satan wina na agabora kukusena aguti. Oma. Elio agwaro. Tariri chudiareza. Wagari sumina aguti ya gari chudiareza. Pele wakabika upandru zibu agwe kulindi yo. Bagulireza. Wakabambira jan tangarara. Iguti bataji jiti. Ino ejo jijitansi.
It makes a strong delusion.
Jibambarwe norupati. Kubantu kushoma bubeji. Agunyonyonwa kulinduro. Nekutinamu ya ndaya kubara ejo. Babiri batesironiga 2.11. Mburi mbundi jisi kutandira. Magorama shonto agu gweni awa. Elio. Tatu wako nzi ya kubara onse. Yomwe eno. Pao. Njo hapa gulindinyo. Mburi mbo jiboniga kubara jenzu. Iguti. Mwajibu zia na jintuje mwi elio inga. Kwa jiremba ama pepa agubara. Urugwasho wanu. Kubambarwe norupati mburi baibere mburi ya gamba kuyoba. Babiri batasuraniga. Nino mtu oyu wajibi inga uyobo la muguba. Agukara mutembe ya reza. Gari tondezi ya imwini iguti wakarideza. Agujitabantu gunjila we norupati. Igushoma ubeji alimwi. Agubushoma uyonyo nyonwa ulimbubo. Ejo nchegi ntunchijonya chaga jita guli eva. Gamupa tagwe. Naga mwambila kuti iti, kiri yaga rureme, pele waga mupa rwe norupati, jaguti waga shoma bubeji. Muyo rwe norupati ingwa diabolosi. Diabolosi eno gaberega mubana batangwi. Tabangwi kunzi, ino nchinzi bana babusu babuno, kwa batangwi. Muli eva mga gabete kumatarigyo, iti liyabu ini liyareza. Bombobo, nukutina mulanda iku chana ejo, hatu chule kuri ejo, waifesa tu, ga indi biyoga nini, kambo, jiboneka kabotu, iku chitwa, njo ima kwa ga indi ga nini, kutina, chamubindi de, maningi, agubara amui aya, waifesa tu, wani, usila kutu, elonyo bo waga mubusia, nomo kafiki de, irumi, mumirandu ajibi. O mwaro musindi yansiku nyebo mwagenda mbuli ikusimbo zyanyika eyi mbuli kumwendelesi wangusu zyakumuwo muya o eno uberega mu bana batangwi bana batangwi ere kuti nasi nkononyi ya Kristo kutalilira ikuya mu bunini wakali kutangwa ino uyoba kuti jindi jakusororerwa mu muntu sinkononyi na Kristo obo jarujengo mojoba mbobuti kuba anguzu irogo jarweno ngonja e muntu wakagomena ikupfa kunyika winda kumwana munini yeri wakati imuya warweno eno ulaberega mu bana batangwi batangwi kujwi ambone lino ndiyanda kukhalira ali jeji kwakaindika nini ibana batangwi imwana sena mwakalizinywebo ikutalira iwanu inga ndathondeza kujwi lyalesa ikuti inywebo fumbwa munthu mukati kuno wakali bumi muli syanyogolo muphati ero syanyogolo muphati wakasyala kuyansi kuli syanyogolo pawo kuli uso alimi pawo kuli nduwe muli sejo na ibaibeli yakati ndashomangu ba Hebrayo 7 ikuti Melikisedeki chindi Abrahamu nakajoka ikuswa ukuja ibami Abrahamu wakapha Melikisedeki kwakhumi wa zisalo zyonse ero a Paulo kamba eno ikuti Levi oyo wakatambula wakhumi wakachiri wakapha kwakhumi kambo wakachiri mu chikungu cha Abrahamu chindi nakaswangana Melikisedeki abobo kufungwa chinthu ejo Abrahamu chakachita mphawo tujana kuti Levi pawo wakali muli Abrahamu oyo wakali syanyinakulu wakwe muphati Abrahamu wakasiyala Isaka Isaka wakasiyala Jakobo Jakobo wakasiyala basikale Levi lino mphawo nyepo mwabona mphawo kwabora mukuboneka kulondokete kukanswa lino mu mirumbe eyi ndiyanda kwa kwambirisisya zinthu ezo zendaka mwambira mu mulumbe wa mumuni wakumangolesya oyolesa ngwakati uyobora anyika ero ambone mphawo chinyama ejo chakerede kubora anyika yojenga bonse abo bala mazina atakabikwa mu bhuku lya bumi lya mwana ambereri wakachayigwa kuswa ku malengero anyika mukuyeya kwalesa lesa muya muphati kumatalikiro kakutanaka matalikiro wakalilesa ero sena mulizi kuti mwakali muli nguwe kaindi ikuti uli muna Kristo eno wakali muli nguwe kaindi ero mphawo ikutina ejo chilipopo bonse bulesa chamupiri wakapumbwa mu munthu Jesu Kristo ero mphawo chindi Jesu nakafa achinganu ndakafa nguwe khambo ndakali muli nguwe kaindi khambo wakali busule kwajwi yakaibununwa ikusipa kuti tiyo ibununwa kuchindi chakali kuza ero twakali ku Kalivari anguwe twakayika muchiumbwe anguwe ero twakapusikwa anguwe apupuke kwakwe ero eno twakatantha iwinda kumuya wakwe kuchono cha luziyalo katukhete anthu omwe mu myenya yakujoro muli Kristo Jesu yonse khanga muli nseke ya bumi kwakunyama laletwa muchindi chonse timena ikuswa kuli tata kuya kuli tata kuli tata kuli tata mbopupete bumi kwa Kristo wakamena ako khe kamboleza chaperesya muya wa Eliya zindi zyandene zili zyosanwe ino nchinzi kupha mukukona muliwo bumi bwanu bwakunyama abube bulaphegwa mukukona ikuswa kukuswangana bwakunyama bwapauso mbopete muya waleza oyo wakakanswa ikuswa kumalengero anyika Ero jende chwi liare za rionse. Mugumani nina yagaba mugwenderesi imu mubiri. Wabuntunsi utegwa Jesu Kristo. Mungati mnyaleza wagandi bamba kubatela zibi zyangu. Mulingwe kuya. Pao wagandibusia. Gandibusia angwe. Mububuge.
And now we are seated with him. With power and authority.
Ero eno tulikede angwe. Angusu abrami. Kumajabolo sionse.
Oh, if you could only believe.
Oh, kutumwako njabu ya kushoma ejolesa. Nchagapa. Ere kutitamu kede kuya. Tamujijise. Alimu kutinaa kamu kede kuya. Kabela tamujishomi. Alimi mulayowa kwenda. Tamugasori kujibelesia.
But if you are seated.
Ere kutinaa muli kede kuya. Muyo kujibelesia. Kambo. Muli saritwe. Ikujita ejo. Nchomujita. Farao, kuruba zulumbi, wakabusikwa kubuganze obu. Baiberi ya gati, kuba Farao. Julaisika yoti wakabusikwa kuba mwana waru nyonyogo. Lino amu bwene wini obu pati obo mbotulanganya. Lino tuwa wana kutimbungano ya kakaka kutambura iti liareza. Kuti libendereze na kutambura baraba mubusena. Lino kutinaa muyanda rukwaro ari ejo. Ngumatayo 27:15 kusika 23. Ino ee jaga jitanzi. Ino mbusa na nzi eji. Kwa jaga jita.
Now think of it.
Ino amuji ee.
When the church world.
Jende mga no yanyiga. Mubu umibwayo. Wagabungwe. Wagururami. Bantu basalara. Muli mboba karibu ye ya kuti. Mboba kabete. Alemi mboba kabete mumeso abatu. Jaga jaya Jesu. Agwamba. Tatuka zumi ni mtu oyu. Kutuendelezia.
And Jesus was the fullness of the word.
Kabira Jesu wakaribusure kwa kiliareza.
1 John 1.
Mutanzi Johani 1. Kiraji tondezia. Eri bagati. Tatuka zumini iti eri. Liareza kutuendelezia.
Yet he was the word.
Nekubabobo wakariji. Kere meso abo. Akarufete. Uli obo mga agabete.
For he was.
Kambo wakari wingusi mukamina kusisisi mesionse ezio siyagete kusulira mulingwe. Ino tozo tulashoma ejo kambo tulanga munsi kujibona kujitiga. Pere uchina nyiga e inga yajita kukuchi eno obu karo bubi buligo obu wakari gunga waba gaindi kuya kujindi ejo inga nubaga jita jituchijona nchoba jita sunu kambo nguchwi lilionya yabu karo obu. Gari yubununwa. Uyoji juta. Tabagonzi kujita jintu jimbi.
They are children of disobedience. Given a strong delusion.
Mbana bata mwi. Upegwa iwe norupati. Igusuma ubeji. Agunyo nyonwa kulinduro.
Notice.
Awone jindi njiga ya bugombi. Nwaya gata suni na Jesu ichi. Kuyo bununwa kukusuma obo. Kambo ganzi. Bagari pandura munzira imbi. Kere bagede kuzwa kuti wagari jwi eryo. Kambo zintu. Zionse ezio leza. Ziaga amba ikuti uyojita. Wagazi jita. Eri wagati gulimbabu. Amulingule makwaro awora eri. Kabira na taandikwanishi. Jerelo ejo. Jaga amba ndime ikujita. Paho mutandishomi. Wagati tulashoma Musa. Wagati ikuti nomuga mushoma Musa. Nomuga ndishoma kambo Musa waga ambasi andine. Nekuwa wabo ti waga jibona. Ileza ngonya waku churu gafu aji ingano. Agwamba machu ingaonya musisimi ingaga amba kuti. Uyo amba. Eyo nekuwa wabo ti waga jibona. Mwabona? Te waga liwa mushoma wakwe. Te waga liwa chui. Kutali chui. Harimi walo. Nekuwa. Bagari bagari bago mbirogo. Pera ti waga li chui. Kambo nili agasiba. Ibu sena kwa liyo kwa ora eryo. Hamoni obo buo Teresia. Makoro mbua sumina na anto mwe. Mumakaro onse.
Notice now. And when the church world.
Hamoni eno. Eryo jindi mungano yanyiga. Nyataka sumina iti. Yareza. Ubeendereza. Naka sumina mchai. Baraba. Nu ee jaga jitansi.
It exalted Satan, the god of this evil age.
Jaga sumbro satani. Kale zaga bukaro obubi. Bubusena ogo. Kwa gari kuyandari onse. Ino amusirile.
For Satan is not spoke of
kamba sata ngambi tekubagalesa kabukaro buli bonse pere bukaro obu ine nagamba kubagalesa kabukaro bwa Noa ine nagamba kubagalesa kabukaro bwa Musa galesa kabukaro bwa Elia
but this evil age
pere bukaro obu bi warongo
oh don't miss it he is the god
oh mutagajirwe ojibona Ugaresa agabukaro obubi kagomga ama milioni ama bilioni abantu eryo tabajisi bere atulegere lukwaro umuhumbu rejifu mojino alimi atubone pao muyosiba atulegere lukwaro mbole mumisu angano ya kutweruka jinde muya usalara waba agati ingati yamwe eryo waita mwarumi oyu agwamba yeboto jisi mulimo wakupona mwana kasi oyu umbi ino wakaji tiranzi eryo nyaga ili kumi yaga inda jinde noga roboga amuga intuwa mwarumi oyu ino ujitanzi ule mku humburura uyobu nwa satani uyu wangi dey mwarumi na mwana kasi upona mwarumi wa mwana kasi umbi na jibi ejo chobagajita zintu ezo chobagajita no jita nzi kila muyo bununa matoke tulaba kwesa sibereso akusana kuchana ejo robite tabagonji kujijita tabagonji kujamba reji indi muyo usalara waswa akuyo bununa obo mbapete akumuyo bununa mwabona
that's what the word of God is
Ombari bede kudiaresa ngumumuni oyo umwega momutima erojindi watora jongo muganda iri kusyaguba maseseke inkamu yajintu jumwi jiberega kabera tosi obo mbojibete oyasya mumuni ufambana impaso zirira mapempya ngubana bamutima erojindi mumuni wamwega ziramwaiga baka sokulindiswe kambo tibagaribesu baiberi agamba mwabona Tabagonzi kupona mumumuni wanyiga. Kambo, leza wagu churu watu mumumuni wagwe. Mumasuba ya mamanino. Igu tegwa. Amunigire ikazira. Igabana bagwe. Utegwa batendi mumutima. Aguri fumpura. Pere utegwa beende mumumuni. Wagu mwega. Igwa Jesu Kristo. Mbobu jangwe nyasunu abu ya miaga. Amen. Amone satan taga ituwa igubagare sagabu karo. Ulibu onse pere bukaro obu.
It was.
Agari magansu agwe kubamburiresa uzwa nkonya kumatarigiro. Atubare ejo, choriba buyo kujindi Yesu. Atujoge, mwabona, niru jisi garule metwe apepa, Isaiah 14. Atujoge awa kuri Isaiah 14, waka indiga nini, akubona ejo, lesa, chagamba. Iga lesa, ejo sata nchaga jita, Isaiah 14, 12, 14.
Notice. Amboni,
mbutiebo mboga suwa kujuru. O Lucifer, mwana wabu yeto. Mbuti mboga kongkwa ansi. Yebo, nunga kompami ya masi. Kambo yebo wakati mumoyo wago. Njo tanta kujuru. Njo imiga juno, jangu. Jabu wami atara, liya nyenyezi ziyaresa. Pana bareza eno.
And I will set Also upon the mount of the congregation.
Eri njokara agwaro atala ajirundu. Jambunganino. Mumabasu agunyiga.
It was Satan's ambition to be worshipped.
Agani maganza
like
satan kuti agomwe mbulireza. Wakabesa sibela siobiro muri siotatwe. Sibela siobiro muri siotatwe. Kianye nyesi siakuchuru. Wakari tansikite atala anye nyesi esyo. Akukamba ukakulinsisyo. Akujenga sibela. Jobiro muri chotatwe yambabo nyo mwabona na chibotu
right.
Ambone ayo nge maganze agwe
and now he is ready with his careful
eyo eno uliri bambirite anabwinga wagwe wagaiya wagasarwa gabotu kwinda kuruzibo rwagwe rini mwabona gasaga tide gonse murujengo irwagwe kwa mayage mapati atubungwe twagwe tupati Akubota, waruzibo, arwiyo, razi akugombi. Akuba musongo, amupampu, awuyite. Kutajenge njiga yonse, akuba galesa. Ejo nchajita, yonse kazi sororila mumuntu, singono nina Kristo. Uli, wakasami kwa igare imushini. Mwimi nisi waresa, iwinda, gulina kuinga wagwe. Wasayansi, uyandisia, injiga, kasami teiga botu, kwa onse. Muguri tondesia, waguri gantaisia, iwabuyo, mugu pampu, rweyo, rwabu gombi. Wagaba mgaguba mugombi mbure nguwe, alimwe, kuenda, mugu pandrosi, iwagwe mwini, iwa juliareza. Mburi mbwa agajita Eva, na mwana wawe Kaini, mbwa agajita. Ino amba, mwana wa Satani na, amuni tondesia kusena wa mwimu Bible, kuteti Kaini, wagari kutegwa mwana wa Adamu.
The Bible said he was
the son of that evil one. Wa oyo umwe mobi. Lonyunguru wa nzoga.
All the covers been took off now.
Pepe jihumbyo. Chakwisi kwa eno mwesu. Pyramidi ya churwa. Mwriji obunusyo. Mwaja katondesia.
Notice what he will do.
Amwona ejo chayo ojita. Mizeso yagwe.
He thought.
Wagari ya kuti. Lesa wagari kukara mwwe besi. Wanyiga. Wagajita ejo kuchuru.
Sin never began in the Garden of Eden. It began in heaven.
Jibeti jagatarigira mumunda wa Edeni. Jagatarigira kujuru. Yindi Rosifa. Mwana wabu jeto. Nagari sumpura mwebesi. Arimu wakarigira nda ibuami. Mwebesi. Iwinda obo. Wa Mikaeli. Eri wakarigira kutilesa wakari ukara mwebesi. Eri wamubone Kaini. Tagarigira nda jituzio. Jaburowa. Wakasere mga kutura mijero. Na. Niunda. Yabwebesi ajipairiro yagwe mugombe maningi wagajita sintu zionse yakuti mubonya buyo muri abera mbwagajita
offered a sacrifice fell down before God in worship
wagatu yajituzo wagafugama kumberi yalesa mukugomba ikuswira munzira zionse peregata kweji ubuno zio jajwi erotwi yakariko kuzwa kumatarigiro Maganse aresa. Eresa wakayubununua. Kuinda kujubunusio. Jintu yijona ejo. Chaka simpigisi akutondesia kuti. Jagari luleme. Ikutari mugombi. Ikutari jipairo. Kutari kuzuri luwa kumbungano. Ikutari kubamba jituzio. Kutari kuba usinisiji. Pere kuinda kujubunusio. Chakiri aresa.
God revealing to him.
Eza kamu yubunita ejo kuti.
His mother did not take an apple.
Tanyina wina nubagabia apere, elio nzoga, njeaga, gamupa, pere wagarara na amuntu satani, mujimo jamu nyama. Ikutari reptairo, pere munyama musungo maningi, wabuonse mumunda, jinkozia jamutu, jintujirike ejo iguti, yagari mbuto, yagari kugonzi, yagusanga na mugati. Ino sansi isola, ikumujana, kamera, tabagamujani pe, kambo mafua, uonse. Mumbiri wakwe agajintwa.
But the Bible declares it to be.
Pele Bible latondesi ya kubabobo. Amange ejo mulomgana oyu. Chayo ojita eno.
This fella. He will set in the. Mulomgana
oyu. Ukara mutemberi ya reza. Koguti mbunga. Gari ubununa ikubareza. Ino kutunamu ya ndawa kubara ejo. Mkubabiri bate Saroniga. 2, 3, 4. Majio ubunu je 13, 4, 11, 12. Au. Aga ambwa. Basisipi obiro. Obiro. Johani. Apauru. Obo. Mwai oba mmasuba ama manino. Ino amujibare. Kambo ndi jisigule mbetwe ape pa awa. Perendi. Iku funaji indi eno.
The day we are living is called.
Iku suwa mboto pona burate kwa. Mubabere. Muzwa kwa muntu. Muzwa kwa muntu.
This is not God's day.
Obu tabiribu suba kwa reza. Leza tariga reza kanyika ei. Baiberi ya gamba kuti taribu obo.
He's the God of heaven.
Nguleza wakujuru.
But this is not God's day.
Pele kutari leza wabu suba.
This is choosing.
Obu mbusuba wakusara. Na kupone na sunu. Akufa. Kusara leza. Akupona.
And God is the word.
Eo leza ngujwi. Kamera ichi ngujwi. Yaga iburugwa. Uora abusuba. Ambone, buzwa kwa muntu. Ikutinamu ya ndaye kulemba ejo ama pepa. Ninda jibara. Pere, batanzi bako linto. 5, 1, 5. Batanzi bako linto. 4, 1, 5. Mundijate. Batanzi bako linto. 4, 1, 5. Wakari Paulu. Kamba ula ziagubete kwa. Amuntu. Mubusuba kwa muntu. Ibusuba kambo zi nchomu gita kuti. Ibusuba kwa muntu. Nyebo inga. Mwamba.
It's the day.
Ubuzwa obo mirimo winda kubusongo kwa mtu kubule megwa. Amunange jintu kuhonse kulitundaisia wabana komunizimu. Mtu umwi kasola kujana mtu umwi kuyakumwezi. Leza usola kutola mtu kuchuru. Mwabona? Pele amunange obo mbaberesia mamilioni ama bilioni ama trilioni ama dola. Mkunyonyo na ikusorega wanguzu. Jindi wasi ya kuyata kwe jintu choba yoja na pe.
What's the matter with them?
You know, depends in see, Wulimbabo. Tandiwe magani asya mwezi. Yanda kuinda mwezi, jakufamba narogo, jakuti. Tandika uboni, pe. Kusumana na ibuyo kuyatara irogo yenda kuindilila mukondo utuba wa nyenyesi kusumana na kuyabuya buyo enyika sunu yalipa kulusipo oru wakabola kuinda kuli satani elyo busuba bwa munthu bwalemekwa kutali kuinda kutchwilyalesa pele kuinda kulusipo oro ndwachisi inamu yeye ejachiupema ningi ero chindi warolola kuli yatepo eyi achipera awa ukaime wakaindi kashontho akuyeya milimo yakwe yasumpulwa atala lyachwi lyalesa milimo yakaiwururwa usongo bwa satani obu mbwakapha eva kumatalikiro inamusiyilile mu taimpi eji ibusongo bwa satani bwasumpulwa atala achiuno chakukomba mu munthu atala lyachwi lyalesa likasimpilizibwa lyawola mamukano esu alathondeza kuti maseminari avo sikolo syakwiya avo vakaiya kuinda kuchwi lyalesa mbolizi kuchatikiza nchicho balayeya elyo kuya mwiye nini anini amufundisi nini anini sikolo mupati nini anini basumpula luzivo ilwa wapeni mbolutegwa ikuswa kuli satani mwini atala yachishomezo chalesa chakasimpikizikwa chakapamuka antangalala nchopeni kumbere lyapo elyo munthu wachengwa kuli nchicho mwabona milimo yakwe yakuzidilira kwa sayansi ikusola kuthondeza ichwi lyalesa kuti lili lupite amuyeyebuyo echo kwalozakwe nkho kuti rwiyo zyapukombi wa munthu kulaphandula ichwi lyalesa ku bantu akulipamba kupula ingusu alimu mbuli mbwaka chichisi mu bukhalo bwakapungwe chindi jesu nakaliponya anyika jesu akati nyepo nopasikupapa nyepo kutunsiyansiya twanu obo mbuphandulusidwapo mwapeza ichwi lyalesa akulipamba ikupula ngusu ku bantu elyo nche chinthu nchichonya chopachita sunu tali kwe ngusu amone balo bantu balamusumpula atala ya zyonse ezyo zitegwa lesa sena kapiri patesalonika tali ambi kuti vayochichita kabera bwami bwa mbungano yakapungwe bantu vakashoma kapungwe ako kuinda mbopashoma lesa abela lesa ngutchwi vayoshoma thunsiyansi yathuapo kwakapungwe kuinda ichwi apo valamusumpula atala asyonse zitegwa lesa elyo kulipuyo lesa omwe alimu elyo ndichwi zyonse zitegwa lesa apopo walo mbuli lesa wakhala mu mbungano yalesa ikuthondeza kuti ngulesa khambo apamba bantu kumukomba lesa ngutchwi elyo kulalisumpula atala yazyonse ezitegwa lesa elyo kulilesa omwe lusutu alimi oyo lesa ngutchwi mwabona elyonse ezitegwa lesa ukalesa ikabukhalo obu walisumpula atala lyachwi lyalesa lyabwini lyakasimpikizikwa oingumusalali johani wani mwabona atala ali zyonse zitegwa lesa ikutegwa olombuli lesa wakhala mu tembere lyalesa kachisibwami amulange khabela ulalumbaizikwa kuli nchicho ulakwera bantu lesa babonerweno oru ulalumbaizikwa kuli nchicho alimwi mukusinizya ikuphati ikushomwa ikuinda ku bantu babukhalo obu bubi lino sena mwabona kalesa apasike ibako babukhalo obubi lino atuchilangirire kachiopununwa wamba kuti upamba nyika mbotu yambapo kuti vaphonene mumo kuinda kulusipo iwakwe kunze lyachwi lyalesa ilitakakirwe pere kuinda kukupora iwakwe anthu omwe muthupungwe athunsiyansiya akuphamphu aziyasayansi azimwizimbi ikupamba nyika imbotu ya munthu kuphonenamo akuthapikhira manu kuchishomezo chalesa ikuti chindi ibuyo nyika niyoyerera ikuphonena muumira nyamu. Nyo mwili si mzezo wangu, wabambanyika imbotu ya kubisisya, mungu sena kwa kupone namo. Amwone sena wakajijita.
He legalized sin.
Wakazumisi ya jivi.
He legalized whiskey drinking.
Wakazumisi ya kunywa whiskey.
Cigarette smoking.
Ufuke batombwe.
And in the church is
harimu
legalized
mbele,
that a woman could be a
kuti, mwana kasi inga wabajiso. Jambungano kajisi masusu mafuka hafi.
Now, baby.
Inu warungu wa kuima waka indibu yoga nini.
She can wear
a shirt, wear
paint, and still belong to this religious group.
It's a
glory to the
Lord
God. He
says,
all right. See,
it's not
wabona
rusuba rwagwena ino ejo jiri mugitanzi amwana gasi mubonya byomburi igulia mujero wakagasipwa na mujero wakatagasipwa obo mbaji bete lesa wakati tajere tegujitwa here ulajijita
and she believes him.
Eriyo ulamushoma alimu ulamu yanda kamba kanchujo ulasula lesa mijitagwe ini ilatondeja kuti ulajita.
She says she loves him, but
yamba
she's not
iguti ulamu yanda pesi uyanda Satan.
She worships a god of fashion.
Walo ulagomba gare saga jianza gare saga nyiga gare saga nagaziga Hollywood.
She loves
ulamu yanda
him,
pesi ulasula ijulialesa
iliabwini
oyo
which is the only
ulingulesa luso tu wabwini uligo ulajizumizia mumambungano wina penzi banagazi besu balagonzia ikujita eji ejo na ajimbi
presence of the living God.
Here, Mubusio, where is Samumi? Chitakuti, Urimuempa.
See, he is the God.
Abona, Ugare Zagabwe, Bessi, Granuga, Mugabede.
Yes, she wants to live.
Yandaguana Gagabotu, Kavera, Ugare Zagabwe, Bessi, Uzogmatarigiro, Lagonsia, Arimi, once we tell you about Winda, Bruce Wagwe, Musayansi, Azagoresia, Ugambabwe, Bessi, Wagwe. Ibukaro obu, waji iliso, ibukaro obu asunu, mwini, wabubi, wabamga wabwebesi. Awone, kule andiga aga pati iguziba, umatarigro, seti abana bagwe, kawe, nubaga unka mwenzila ya science.
Now we're going to talk about science for a few minutes.
Ino, tiyo gana nakujatiki ya science kwa minute, imashonto. Ikuti nanda amba egi, ikutari kutamizia, ikubula, rui ogwangu. Here, kamu yabantu banyi narusibo, ufumga jintu, ejo, jiyogaga ichujaresa. Mwabona, masimpe. Uleandi yaga pati, amujirangirile. Bana baseti, tagwe, nubaga uka, nzira ya science. Gagalibe mberi, gali miba bombe, asimu simbi. Here, bana wakaini wagajita. Kambo nzi, baga nani wawisi, diabolosi.
Inspired by his daddy.
Kaini, waga nani wa awishi, diabolosi. Ali waga nani wa ambuto, eyo, gai seruga. Amulangirile, imbuto yareza, gai seruga, guinda, mubukaru, abukaru.
Eyo,
amulangirile, koi ya asunu. Bana Kristo gasimbe, tabari, kuzia kuputulizia, azintu uzia science no kujaya. Pepe, waga indiga nini, tulanjira, muli ejo. Ere kaini wakajita, katobera kupange wawishi, diabolosi, uzu deru zuborwanyiga, webesi, a science, asimwe zindi. Bana wakaini bagari ba science, bagari ite, bagari basikulisia zimbo, zimbo, jansi beresho, elf surprise wasunu, jimwe jintu ejo, mbule ejo, inkamu ya jigoro, ulajiregela, kujitiga, kutalaguya, muka kwa kwa lionse, masiku amu mchibero.
Builders of city.
Wayagi bama doropo. Igubotia well, bana gasi nkamba gasi susizi yabo. Mwere diabolo si igapa bana gasi misira. Agukera masusu abo. Agubasa miga tubudua. Asintu mburi ezio. Balo. Chasi susizi yawe mwini ziatombe. Agwa kuyo mwini. Hei tani zinzira imbi. Yagu jamba.
Now. We know that Satan's God. Ino tulizi kutiruiyo rwa satani. Nguruiyo. Rwa sayansi agusumpuga.
He preached it in Eden.
Wagarugamba uga mu Eden. Ikutalileza, satani, wakajijita, sayansi, ya kusumpuga, sayansi, ya kusumpuga, nguruiyo wa satani. Amulange ogo kwa tusorora sunu, anduro, mwabona? Ambone, wakajigamba uga mu Eden, kulini, kulina buinga wa Adam, eri wakajekwa, gulinchijo. Wakamwena mkubusia limwi, ya matwi aleza, atuwane ejo antela, nchagamba.
He must have said, it is not scientific to die in this holy church.
Ulede kutu wakati. Tajiri ya science kufuka. Mumungano e isalara.
Oh,
na, uyo isikwa akuba uyide mutashoma muzinthu zili bobo zitaiziya kuyeya kabotu mbuli lofu yandikwemakani ikuti na ichwi yaleza yakamba yachiri yakuyeya kabotu oh amumulange suno leza nguleza mubotu nyebo muli mumbungano iyakwe isalala ba tamukonzi kufa tereresa wakati muyojita elyo elyo tirachikoya mwamubona nasuno o kuzuri wabuyo kumbungano tachiri elyo chojita na eyi elyo na jimbi obora buyo kuchikombero akuba membera mubotu ikugala masusu ako obo mbufu wafupa kabera kusama tupotula akuna namisira akuya kuziziyano atukoko muzinde simwi takukoko kunyonganya kufunga kuti toli ipotezi muli mkuko kyakushomeka ndalombozya inyobo nopana kuti inga mwakunywa ikutegwa vakonja kwiya na varachiyanda nape chejo we kaleza ka bukhalo obu bukhalo obu bubi leza nguleza mbotu ndakangwa ejo ikonje ikusikira ndakachimwa leza nguleza akwaro wapululami kalichanane wakaindi unyongene anini oyo ukonja kutontha ikwa konse elyo bazukulu bakwe gabathakwe chibi chilichonse nguleza wapululami abusalali wakachitondeza munda wa edeni kuinda kupana bakwe bathanzi yebo nawo wakosola munyinza oyo limwe lya mathwi akwe uli fide chinthu chichonya chilelela sunu
He preached that kind of a scientific, social, educated.
Eri amuzibe wakamba wakamushobo oyo wakamba ugo yabule yabuyo yarusumpuwa kuri Eva napuinga wa Adamu wakaushoma.
And he has succeeded.
Kavera wazitira mukususya oyo utegwa napuinga wa Kristo mungani wa Adamu wabiri akukasya nkukonya mbombobo. Oh, tajiri, tajiri, jarisa. Leza mubo tulogo, jakuti, takwenzi, kujijita. Ba, kufunga, kuti, gonka, kujikombero. Ikuti na, ulashoma.
The devil believes.
Diabolosi ulashoma, ikutani kulijengezia. Ere kushoma kasimpe.
He's not saved.
Tafutu kidepe.
If thou believest.
Ikuti na, ulashoma.
He tells the second.
Ulambe, anabu inga wabiri.
Right.
Nabuinga wa Adamu wabiri mubonya mbwa agamba kusanguna mulibobu lino kuponese kukwapoleza takwe chinthu chilibobu tulakonzya kutondeza ejo wakanyina gambo kakatondezegwa alimi oru babatsyo lwa muzina ya Jesu eno tamuwisi kuti ndili ibwami mumbungano wamba twakachipamba ejo kunesiya Rome jendi eo nyuya yotatwe itasalali niyakaswa kulisimwaba vasinsimi babechi abamwi bambi tulashoma kuti kuli butatu bwabuleza o kambo kamubotu ejo jili mbuli buhedeni mbuli mbobukonzya kuba mutasoli kubola kumbere yalesa achinthu chili obo kusola kuima mukusu kwakwe o tachipambibwa ndano luli lonse ikuti na wababatsikwa mumabande atata mwana muya usalala ino ndiwa ndano nzi twachipamba chakamba kwa ndano pati chakuti Paulo wakalayira nkhamu yabana baptisti kuti bakeyende kubabatsidwa alimwi musina lya Jesu Kristo mbuya usalaba gautana akusoleka kubawita alimwi akaroja kapha mu apostolo oyo kongorora akutete ikuti na angero wabora ikuzwa kuchuru akukambauka kufumbwa chinthu chimbi abe muthuke masimpe chibamba kwandano oma wina chinthu chilibopo mbuli babatsirwa mbuya usalaba mumasuba aya eyo jakalibuyo chaba apostolo jakainda Eryo ajinthu yili bobu mbuli basinsimi tachizizwe akwaro malere tabali pa science Malachi 4 eyo yakali yakukhala obumbi
John
14 12 oh Jesu takali kupandura eyo nchoven Luke 17 30 oh akwa kakali kano buyo mwabona chidapandurwa kuteerede tichakali muli zamatalikiro ipo sofi muli bobu tiendeleza simu zonse na seruga akati Yesu akuchitondesya tindi namba ikuti Jesu Kristo ngombobo cha ngwenya sunu pabuya myaka ulatondesya ejo kubabobo kandikwembakani oyo utajambi leza ulaphandula ichwi lyakwe mwini wakati uyochita chinthu echi kumasuba akumamanino yoba mumoni muchindi chakumangolesya kapera ngoyo mumoni kukuyopotoka kwa mwana waleza Yesu bandiliona elio, lizo agutwe, ngosu bandiliona alipira agumbo. Yemusu smuagamba, kuyo babusu wa obo, kutaka kwenzi kutekwa mbosoba, nanka masiku, ulasi ya siya, magumbi, mbole kufumba, ibosyo, wasuba. Pero wakati kutandila, chiendi ya kumangoresha, kuyo babumuni alimwi.
The same son.
Imwana nguonya, uAlpha Omega. Mwana nguonya oyo uswa agutwe, waga mga, uyobuga, kumbo alimwi. Mumasuba ama manino, kabutana mana ibu yobusuba. Kani si obo mbo ajipandrura, lezo rapandrura chwili yawe, mwini. Uyoji tondesia, eji ngujui indi, jagu mangore ya. Jipabu usu, perenchobeni, waga jengwa, kurinchijo alimwi. Yabu ingawa Kristo waga jengwa, kurinchijo, elio waga wesa, rusibo, wagu pampu, wamu gamba usi. Umwi wagu seminari, mubusena, wagu shoma ichwi, liareza. Ili salara liyaka simpili zikwa. Ino wabu tausi kumasena gulale mujisi kufunga komubede. Inga mwagagira na ajaji. Tandi munyo nganyipe. Ndi buyo uso. Ndiga nana kumkamu yangu ini. Ndi sora buyo ikutina muyanda kukara mugati. Njobo terwa. Masimpe ulindwe ikuji mkwa. Elio mpao amujisi wirile. Mwabona. Elenda ambira buyo ejo. Choba nchoba. Babona. Akuji tondesia kulimbabo. Leza, kaji tondeja, ikuti jirirozi, mwabona? Ere ndi ora, takuyandika mutuuri wonse kuri pandurura. Nuzi wabu wabu wanyika, tarugwe jintu, jiri jonse, yebo inga kwa jisi, EA, JD, AD, na kufumga, mboji nga jaba. Tajambi jintu jimwe. Leza ura pandurura ijiri yagwe mwini. Wakaji shomezia, elio, chejo we. Elio winda kurusibo wa seminari. Ugamba uga, wakabungwe. Wapanyika yonse kutamba. Jinyama ejo, jini aji ya soja rufu, ijaga pona. Ikuswa, umuhe deni igu ya, ulipapa. Mwabona o unkwa yana, raji shoma, ulashoma rusiba oro, nguwa muambira.
It is a lot. It is that both engaged
Mwajivede, eno umlangirire, mwukuti vonse, bana buinga, batangitwe, baga shoma rusiba kwa satani. Ikurana ichwili ya reza. Nabuinga wa Adamu, wakashoma rusuba wa satani, kurwana ichwili ya reza. Kabela nabuinga wa Kristo, wakashoma rusuba wa satani, mubukaro obu, wabupampu, kurwana ichwili ya reza. Eli amubone, Eva kunyama, oyo, wakashoma, akutumpulisa mugwa, wabantu oose murofu. Nabuinga wakunyama, Adamu, muntu wakunyama, iwanyiga. Nabuinga wakwe, kata nasila kuringwe, ikuwa muka intu. Nangizyo mugo waonse wabantu murofu. Namuli za science nape, kulafwa mbubonya, kamboleza wakati tuyoba obo. Namuli mbu edeni sarara, namu gano sarara, nangabungwe ka sarara, nangufunga, mboji konzia ikuwa. Mbuyofa abuzba, mbomu takashomi ichwi yomwe yaleza, ilyachwi kuba wini. Gaguli, dilasi mpikisi kwa, akutondeze kwa, ulindi nye. Abobo mbobo suba mbombo yori andanya, kusuagulireza. Kutalibio mzula onse, ijwi liomwe. Fumwa mtu oyo uyungisia, ijwi liomwe, na kukisia liomwe. Mbobo suba mbombo yofka. Ambone na winga wa Adamu, wakale tarufu, wabu nyama, umugwa wabwe, umugwa wabantu. Elo nabuinga wa Adam uwabiri, nabuinga utangitwe wa Kristo, wadumbuza mbungano yonse kurufu wakabungwe, kukukweza jando, jaji nyama, iwinda, utubungwe tupati, twa sayansi, twa bupampu, tuliba baptisti, tuliba presbyteria, tuliba pentekoste, abamwibambi, tulijesi eji, arimwe, tulijesi rubono, runji, tulijesi rwe kufurumende, tule kunyika yonse, azintu yonse, ziribobu. Eri wabu tu kuinda, alimu mwendiresi, wadoropo, abamwibambi, babora ulindiswe, awalo mwereri, unabora, usori ya mwariro, uji tuwa andiswe, eri otulabora, kuri eji, ejo, na ajimbi. Inyika yonse, yanjira murufu, wakabungwe, kakumuya, mbungane yonse, irifke de. Yebo amba, urajatikizi ya jogo jonse. Jesu wakati mbubonya mbuja gabe de mazuba angwa noa. Omo, mwaro bantu, bari rusere, baga futurua. Abobo mboji ya guba, ngubora kwa mwana wa mtu. Mwazuba wa rota, ogo botakwe, baga kusigwa, guzwa, gusodoma. Kubuzuba obo. Ino, guliga renkamu, izwide, amu yeye. Hele mbrimbo ya gabe de, kaindi, jindi mwana wa mtu, akuyubu nunwa. Amulange kuti mbuzuba nzi, amulange ogo, kutupona.
She has caused the whole world
Lino wapesia kutinyika yonse isumine ibusoro zibwa sansi imama bambe azia wiyo oyo satani ngaga pagulindiswe wonse yasina yambungano busoro zibwa zia wiyo mabambe azia sayansi nimutandezi akukalesa kanyika eyi jindi walo mbuli Eva wakajisi nkubonya kusoro zibwa kwachwe yaleza muchanza yakwe Naga kweza ituliareza. Ino wakajitanzi kuri ejo. Mwusena kwe kulindira ruba batisoro wa muya usalara. Karegela science kumutondezi ya ikuti. Muya usalara. Wakari kuyo wabasigwia. Mwusena kwa mwamba kupanisi kwa kwapureza. Kuya kuya. Kakuli kwa herede ikuti eno. Kapu shia wafu akujitamare lima pati. Waregela satan. Wunsi liyabu sorozi. Kwa mtu. Mugombi. Kukweza ituliareza. Akusora. Kwamba ikuti. Yagali. Iliyabu karobumbi. Eriyo wakaji shoma. Gaguri, haibe ya gati. Isn't ezwe zejita, mwenye zejita ziyaro. Jesu waga amba edo. Kamuya wa mwenye kayoonse, haguyo gamba wakamaga ni mabotu kuzirenge ziyoonse. Tujire zirengwa. Ezi tondezio, ziyo batobe la bantubo onse, haba shoma. Urajika kajoonse, janchijo. Uraga kazikambia ziyoonse zinda. Harimi, wali sintanya. Ukweze zia, igwagwe kwa bupampu. Kubaibere. Hawa pawizi. Hava tegwa, matata asalara, ogo mabishopo, matibishopo, ogo baru, baziogo, baringuzi, bago onse, hava mwibambi, babitabu pandru, zibwabo, beni, kulindirio. Kavela reza wabasia, kava kede ao, kava fide mburi, igarangabwa eseme. Izintubio zishede, mumazuba, ahagu mamalino, ninkamu, yaba na pendekosto vaje, ankamu, yazimbo, baba uma, ngururu, changuzu, mbulimbo wagonzia, ikususa gonsa gonse, kusibuye, wamba ura mumiambo, akongorora, akubaji wajabu gombi, esi, kabagazia itwe, diambobo. Guambira kwa batisi kwa musinari ya Jesu Kristo, balasega mwusi wagu. Hele, kuti, leza, ulasumana na, choveni kujiwa mbabobo, mbubonya buyo. Ikutonde ya chuti yagwe kwa bobo. Ambone musamu oyo satani nguwaga pesi ya Eva igulia. Ulinguo wakari musamu wabubotu abobi. Wakari musamu usangene. Inamulange kusuba oyo mbotu pona mo. Jende lari mkuita na buinga. Ureji sembungano ili tamina kujita. Jibotu baguri ngububi. Iguinda mkuka gaitwi. Imusamu usangene. Oo guamba. Baba jisi nsangano. Sipati. Baba. Lagwasi ya eji. Kavera Red Cross. Iraji minina. Kavera asigolo zionse ba. Amulangisi si awa. Oo pere. Wagagaga ibiyo juli omwe. Wamana. Kukwere de igujita iguti afi. Kajigwe magani obo mbojiri jabu pampu. Obo mbojiri jibotu. Yesu wakati ibumenabu nini burafufumuna murwe. Wabu suonse. Kavera kwa mwe gabumena. Karabisi ya murwe. Ejuli omwe liareza kukusi kwa abu sena. Gwario. Kivisi ya jifanikiso joonse. Ino ujasi jakubogo kwangu. Iguba awo tende iliangu. Hori erede. Mwabona. Ino kuti kutu kwangu. Awo abu sena. Janzari yangu. Hori erede guba. Ibumenabu nini burafufumuna murwe. Wabu suonse. Wamba. Mbobu timboga sibabuti lirirozi. Leza ulari tondezi ya kuti lirirozi. Ulari simpidizia. Wakari amba awa mujwe. Pao. Ulari tondezia. Obo mweziba iguti. Lirirozi nape. Uwekai kujio mwe iguyo. Wamana. Kukujitora. Igufa. Yekari tamijero njiona. Ubukaru obububi. Irufu. Wagu muya. Mburi. Wakajita irufu. Wagu nyama. Umugwa uonse. Wabantu.
Notice how Satan...
Amone obo satani mbaga jata ibukaro obo wa sayansi ga indi kuya iwa noa kuya ama ukungwisha iwa bo beni ibabe lidatu ambila mtu simpi mutaya amini ukungwisha wanu harimi amulege matu onse amutu abe abubechi Ale sa, abe wini. Ele satani kuinda gurusibo ilwagwe. Ibu suwa kumatarigiro, munda wa Eden. Gabamba ibanchu kuya amina. Ukungwisha kwa babeni. Harimi njebo mwresi kuinda kumirimo ya Max Factor. Wagwe oyu nguwaga chisi kuya. Wagabamba, wana kasi ikubota logo jaguti. Jagapa, bana babantu. Bana wale sa, mubini. Ikuwa mujibi, akuba kwata. Chibotu, walo. Bana kasi bagaribabo tulogo. Webega rogo. Inuwebwa tura mwana kasi. Ibuyo aga kwa kwa sunu. Wengi wano mwagabara gano. Tamuna agungwa. Kambo gagarigo. Ketanazi yarwa. Paul Brown. Mbanga yebaga sora agumungwa. Masimpe. wawede kwa mwana gazi mungu watumaningi mwenyika yonse ba wina mwana wasigoro oyo unka mungu ya gwe wajigoro suno pere wabota iwi ndiri ya mburi mwaga vete kambo nsi mboji vete hivyo besi bwaba nagazi mburi mungu yitiga muma suba agu mamanino baragira masusu ago baraba samiga muma dresi aba simbi banini barasa matukutua atupura atuwa kusambia elio kufumba mbotu ita alimbabo barana na amisira amafuta aguli vocha amisho boyonse yazintu igubamba iguba jintu jimbi ejo chobata alimbobo mwabona hele guinda gulusubo rosansi bagonsia kusitila kujita eji sena mulizi kulikuveresia kwa mali kunji umafuta ama powder aguli vocha wabana kasi guinda aligo United States zindi ziopiro na ziotatwe igunji mwuri kuverese kwa ikuli ziagulia ziaguponena Utondeza ejo, mbombobo, mafuta, ama pauta, agulivotia. Amuone, ibana barombe, ibareza, bagabona, bana basimbi, babantu. Ikutari bana basimbi, ibareza. Bana basimbi, babantu. Ikuti, bagali babotu. Ejo, jagapa, bana barombe, ibareza. Ikuye kwa murweno, orupati. Ejo, baragweza, michobo, ejo, yabana gazi. Akuba kwata.
And it brought an age of prostitution.
Kabe ya jagare tabu karo kwa mkore. Mbule buyo. Mboji vete sunu. Mbule mboja kabete musodoma. Mbule mboja gamga ikuba sunu. Kuti. Jindi barumi abanagasi. Babu subabuno. Basintana bambaga intu. Ikunata wa muyandi muga intu oyu. Bala bala inka. Ureno nevada. Akugwata. Arimi. Akulegana. Umui oyu. Akugwata. Arubo mumamini ti alikumi awosanwe. Kabe yabana kasi mbabo tulogo jaguti. Jatandula iguti. Kaba gwebu gage. Kabe la ino nchinzi. Diabolosi. Mwabana satani ujiri mwebesi. Amu hibe. Amu wane. Ejijivi wina nojaga chaturua gulimbabo. Obobu karo, wasansi webega, wakaribu karo, bubonya bubi obolesa, waganyo nyona ikukisya, kubosyo wanyiga, bukaro obo, wasansi bubotu. Yesu wakati jioba, bobo, arubo, kakutana babu yogubora, wamwana wamuntu. Obo mwini na, amwane Yesu wakati, mbrimbo jagabete mmasu wakwa, noa, bubonya mboji ya guba, mkubora, wamwana wamuntu. Chindi bonse, nibaga sora ikugwata. Ino amulangirile, ibana barumbe, ibaresa, baga kwata, bana basimbi, labo tu, ibabantu. Kabela lesa wina, nagaba chatira, kamba kanchicho.
Just the same as Balaam's teaching.
Mbwonyo vyo mburi wiyo wa baramu. Iguti wakajitia banagazi ba muabu, babotu, bapampu, basayansibu, ameso abu ankwera, misile abu ama powder, mapenfiumu, agwe mabotu, gongereza bana warumbebareza, igumisi zyaba maga intu babobendi, abu baga berega, aguba azi sutira, mumanza abu, gaba atanani de misira. Kubo ongereza kuya, alimu, atu watane umi a umi, kambo toonse tulibantu bomwe. O, bwekari bubechi, bwekari bubechi, nakusitila kwa diabolosi, kubamba bana barombe, bareza, ikugwata, bana basimbi, babantu. Bwekari bubechi, kwa diabolosi, kambo baramu, oyo msisimu bubechi, kasora, ikusisima kuruwana musa, oyo wakasora, ikuswanganya mugo anto umi, kugwamba, tulashoma lesa umi, tulatula, Zipo ziko zenye. Tujisi zitu zio ziko zenye. Tulajita zitu zionse ziko zenye buyo. Gutandula logo kuti ingaje na basare iguti jirago nzega. Mwabona? Kamu zwangu ringwe nubantu bangu. Kamu gwe jintu uja kujita angwe. Ambone. Chija gari kukonsea kutuleza inga wapandula ijuli agwe. Kunziara ni indi ya kaini. Pepe leza nataka pandula ijuli agwe kulimbabo. Ambone. Leza. Luzibo rogubamba nyiga iguti ibote maningi akuba ya sayansi akuba mbiabi wele dewi nyonyona na sale za inga wajitejo kubamba nyiga kubota maningi amulange awa leza kubamba bana bagwe basimbi kubota maningi alimu inga wabasamiga munzira ya guamu iguti bana bagwe basankwa babi aji susi kulimbabo alimu iguti bajite mamambe enze leza kujitaji ntumbuli ejo Inkamu, yaba narautikea, ya jinswe isa munu dwe. Ya igomba agare za ganyika winda, kumirau yapo, ya gulire mega. Arwiyo, ajimo, jabu songo, ajimo, jabu botu. Kamu soa mulingu we, Bible ya gamba, mutaiva sizyabiro basibi zyakwe alimwe mutatambule zipenzo zyakwe leza uyo ushaji kulamawe kuswa kumirengalenga abuswa momwe zipati mburi kabera kalema mapaundi alimwanda kabera uyo munyonyona kuinda mukomu mamabwe muri chwiri yakwe muri gamba lyonse kuti mwaka chita milau yakwe kuti leza wajita chintu mburi ejo uyo bonona echwiri yakwe kubantu balibobo inga waba ba usunda makanzi akwe mwini leza tari mufu wafuba kukasensa kabu songo bonse.
So you see where that stuff come from?
Aboma bona awo jintu ejo. Kwa jaka fita, jaka zwaguli satani, arimu jigiri ya satani, arimu mbungano ya jishoma. Ino mwabona, nobana kazi, imu kusura mbwego nzia ilogo, kumutondezi, ichu liyadesa. Baibe liyagati, mwana kazi wakera masusu awe, ulauba usia mutwe wakwe. Uri murumi wakwe. Eri murumi wakwe ngo mutwe. Alesa, abobo ulauwa usia alesa, amurumi wakwe. Ino jitondeze oyo uri mutwe, wazianza ezio, jambungano yanyiga. Jitondeze oyo uri mutwe wanchijo. Ngo satani, mji imo jamu tumuremu, mutu warusibo. Lusipa rulemu. Ulezi kui nda wabonsa bambi. Takukwe magani ejo ichwi chori amba. Ule jisipu pandru zibwa kwe mwini. Ule ndirio wabona. Ibu pandru zibwa bukaro obubi. Angwone magani agwe. Agwe yaga mbunga nondemu yaga bungwe. World Council of Churches. Wabona. Kubunga nya gulemu. Kutekwa inyika yonse. Iga mugombe. Jinyama. Unsiri ya sina. Yabuna Kristo. Buga mantene. Sena inga mwanda kubala ejo, mubaibere, Yobu nusio 13, 6 a 8.
It's a modern tower.
Ningazi impia ya babero. Sena tomuye obo, nimuloti, oisiku paupa. Mwaga ya gangazi impati. Akubamba, ninzi yonse imbi, ikupa mitero kulingio. Babe, ababero, ujintu yomwe, ujintabu yomasina, alimi mburi, mbobo ora, gutara, ngu romu. Eno ngu Babiloni. Kabela njika yonse yale tuwa ku Babiloni. Harimu ilale tuwa mugati kuinda World Council of Churches. Eyo, iyo bambaba ntubo onse umugo tamina. Kabela mwabweza jando jamu nyama. Mugota ziba, ejo nchomurimu wejita. Kambo, pere abo baroba saridwe, bayongwa ijwe, aguzwa gulinchijo. Oboga mungwe mboga impene kutu iliareza. Bina naga chisigo mwe. Bina naga lagabela murigo mwe. Harimu bina na yoba agabela agomwe. Yenda sumaga ni agare kunditondezi agusena. Hari onse. Musisimi uri onse mpaga zwa kumbungano. Nitondezi aoleza mpaga sola kulegera mbunga. Eyo yaga ni yaga mana ikuba agabungwe. Yaga lika kuberega eyo. Yaga fka abu songo babu pampu ikuswa uri diabolosi. Iguinda kuba soro libabo. Akuga iti liareza mburi. Mburi yaga kumena ikuba mujimo jirondo kete ya Kristo. Lino jirigu mutwe. Obo mboji impene. Mwanda nekuswa kuri Eva oyo utashomi. Nyebo nabana ba mumoni wagu mangorezia.
Satan.
Satani garesa kabu karo obu inda kurusiboru wakwe kubamba ibantukulia kumusamu usangene wabubotu abubi amone satani kuinda kurusiboru wakwe kuye chabantu babu karo obubi ikulia kumusamu wabubotu abubi wamba ikuti uyaga rusumpugo wabuna Kristo rupatirogo kuinda kurusiboru wakwe wabubotu abubi, nusumpugo, wabuna Kristo rupaturogo. Ere, nagarindu munini wa Kristo, katanga, etwe, musimbi, nagwinga, tagwe magani arusu wabwagwe, urabamba, walo, kuswa, kuringwe. Ino chinzi, ino atu amba ule, siangwe, waga indiga nini. Ularindia mwami wabwe, akupumuna, wabuna abugwe tenegu pia, ibwa mireniamu, yagwe, chibatu, asimusa, wajwi, mbole, mwari nagwinga, iwajwi. Lusibo arusu mpugo, abuna Kristo ipini, kabu jisi jintu jomwe, jisi swanganya. Lusu mpugo, abuna Kristo wini, kabu jisi jintu jomwe, jisi swanganya. Lusu mpugo kuinda kurusibo, tulisi ejo. Kabela rusibo rusuagu Eden, kajitondezia kuinda kuli ejo, chaga gambauga mu Eden. Kabela rusibo ruretarufu, za ejo mbombubo. Ino nchinzi jagare taarufu mumunda wa Eden. Lusibo. Ere, tarugonzi kuba waresa. Abobo nguwa tiapurosi. Eo jari jimi jibotu.
Knowledge, science, education.
Lusibo, science, weyo. Chintu jipati maningi jisinkira. Ejo resa, chaga sora kuba ajo. Nguwa tiapurosi. Lino njole tama goro amui ari ejo. Girisi. Girindira mbabo. Amulange ejo ujirengwa omo. Mwaji tubika eno. Mwabona? Amulange ejo chujajita. Ino mpari mpotu bede. Kwa yama kusintu ezio. Winda kukungusha iwe sugini kwa sayansi yesu. Yegwamba ino kujati zialesa. Wiyakuti walotasi. O pepe, leka uyoya kamu shoko wakwe imwini, watu sumpuko aanyika, jindi ayenderesia. Hei, nigi ya satani, hukaresa eno, galu sibo ilu wakwe, wanyika, ya sayansi. Hei, leza uyoya kamu shoko wakwe imwini, watu sumpuko. Tarugabi usumpuko mburi loru, nyebo mula eya ejo. Tarugabi mshoko watu sumpuko, ndotu jisi, pepe.
It will be according to his word.
Biyoba mburi ichwiri yagwe abuga nsebu wagwe.
For the God of this present evil age.
Kambuga lesaga bukaro obuborigo. Ayonyo nyonwa. Abugami wagwe anguwe. Obukaro buyandisi arusu boru wa sunu. Tarugwenzi kuba. Amusoro limobotu gunze ya umi. Ngoba chisi. Satani. Sigopiringani ya juhidi ya resa. Mburi mga agatariga. Umunda wa Eden. Bele mtu. Wabubombi. Gaya ama kukungisha iwagwe wini. Mburi mwanda ambagale. Tosimbe 3-5 iguti. Tatuede kuya amina kukungisha wesu wini.
They must have a God for they are human.
Bare kuti warijisi igaresa. Kambo mbatunsi. Nekubabobo urababamba. Ejo nchoba yanda. Mburikuwa mtunsi. Yonse. Bonse mbatunsi. Jini tuwaka bora kuno. Tuwaka jana abama India. Agwaru kaba gomba. Siko sianyo. Asuba asintu sionse. Mburikuwa bare rekuwa agaresa. Abobo bukaro bupati wabupampu. Bule rekuwa agaresa. Abobo baba. Igaresa. Kanyika ei. Wabarusibo. Kabungwe. Sayansi. Kuba jiwa chapu gombi. Pere kukasia ngusu siambubo. Amone, karesa, gabo, gababamba, ikubabuyo, choba yanda. Baraba, jisusi, janyama. Eyo, chayi john, chokaba pa. Bayanda kusama, tukutuwa, tukusambia. Kubaregela kutusama. Mwabona, ikutina, bayanda, ikujita. Eyo, na ejo. Baraba, regela kujijita. Bina kubi, murinchijo. Baraunka, kujikombero. Banyina, bagari, Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyteria. Kubaregela buyo, kujita, barike.
That's the God of this age. Smart.
Agon kareza gabu karo obu. Igaje njete. Gabu songo. Kasayansi. Taga yandi rushomo. Taga yere kutondeze kufunga jintupe. Taga tondeze kwa gari. Kuinda guru sibo wabo. Eee. Tulimungano mpati kuinda eyo. Iri mutolapo. Luzi bo wabo. Mwembe lwesu ujisi. DD. PhD.
Don't need no faith.
Mwabona taba yandi rushomo. Wayami na guru sibo. Labara jela kupona mwanzira iri onse. Kufunga iguchi. Gaba bora. Mugugomba iguinda, kugabungwe, igabo, agansiansia, ulele sori pati ilisia guya, ere amuri lande. Parasega kujuri alesa, kwamba zintu zirimpene kujui, agusora, kuinda kurusibo iruwabo, kutondezia mzira ya science iguti ijui, tariri wini pe.
Oh,
ino mbukaro mbukipona mo, mwabona na agaresa, agabukaro obu.
Notice, but God is waiting.
Amone, peleza, larindira mane, mirandu, ya amori. Abo basunu, isurile. Mutapengi, uyoba mba musa wagwe, uri bambira, kujindi ejo. Uyoba kuronga, busu wabu mui, igu ya kunyigaji shomezio. Uyoba musa oyo, uyobo, anto mui. Uyoyo ita. Njobo, ziaru shomo, wabana, kuchoga, kumatata. Yosiga, umuiba masuba aya. Sena, yebo amba, ee, walanga, motulimu kusumpuga. Masimpe, mirandu yaba amori, ya inazura pe. Kiosiga, umuwa masuba aya, ambalege bari nyonyo neben. Losumpugo, losubo, upiringa ya ichwiri areza guti, werere guyandisha igwa boben. Tumunga toonso tulajita jintuchi yonya. Sala na pao uraga mbao gagwi yorwagwe, mwini, arusubo, mumungano yagwe, mwini. Ulinka mziobirobu yo, ziabantu, jaga ambwa, mujisuna ajipia, ibana baresa, abana batiaburosi. Sena mwarizi ejo, uyanda kulemba lugwaro, ama pepa irwanchi jona, mutanzi johani, 3:10, utinamu yanda lugwaro, ndarubara njonya awa, nirulembete, apepa, chibotu, chibotu. Mwa Efeso 2:2, balategwa ivana batangwi, muri eva mga agabete kutangwa kuchiri areza. Ulibana bangwa abana batangwi, yaba jisi jintu ujiba swanganya. Hao mbabuti nabuinga wa Kristo mbago ziagu verega amui mbabungwe kaguri umui musugutangwa umui umwa mbabuti umui mbago ziagu wa ichwe elio umui umbi ichwe jaga piringana mbabuti siku hura amwana gas usarara mbago ziagu enda anto umwe mbago suminana tabagonzi ujijita tabagwe uswana no noruje namuswa agati gabo cha diabolo si kujando ya jinyama ajisorora moonya murinchijo eno tubunge tonse kanwe makanina nguni beza uri mukugesa ikutalika bungwe ibantu kusinali yakwe ikabungwe takakonzi ikutambura ikweni obo yotola imuntu Gitamina, oyo, ugonzia ikubonalesa, ikulanga achu iyakwe, akulishoma, akutazutira, ugabungwe, ere ikuponena lesa, ikutari, ikabungwe, ikakwe, ibusongo, wabupampu, wabishop umi, na, chintu yumi, chaisha, bombobo, ibana batamwi, abana bangwa, tabajisi yintu, jibaswanganya, umi wa, wabuzuba, wamumboni, umi ombe, wamasigu, amutima, bukara bubi, obubukara bubi, Wamutima, masena amasigu amagogo, agulisanga balisya, tisiano, hesi basuri wagumbungano. Kirikabo tukukare sagabo, tabagwe kuri mkwa imurandu kuchatiki zianchijo, kuyina jintu jiva penzia. Ba tanjidipi imurandu kukera masusu angu, mwanagazi wagamba. Kajinyonga ni manjeze zia angu, kajijisi manjeze zia ibia, muri inzoga, mboi tajisi tusoro. Bombobo, kajiri obo nchobeni, kasi kutimanjezi ya jambansi, aga simbwa, jangu sulogo ikusigira, kakonzi kusiba gwaro, jombo jibete. Bombobo, kwe inda gonse, kujuliarisa gwamba, ba, oyungu, mudara, wasianza, siyaga indirogo, utainki kutalaguya, ninkamu, ibuyo ya jongo, akugwankana, igwabo. Kaisibi ya kujatizia, ilesa mburi, muna hotentu, mwanga, kasiba simpi, muna igepita. Bombobo. Kiribweni, balaji wajabu gombi, pereba yaka siyangu susi ambobo, kubafuta tira bali bobu, kambo oyu, gomu shobo wabantu, iwa unka ibu suwa kunganda, iwa ya kunganda, iku sura yaba naka sibafu wafuba. Oh, oh yandua, uli, wele debu jita eji, oh, oh yandua, ndi ya kuti muga mba usi wago, mutawala wasianza, siyaga indi, unselera kuya, ikuti yebobu yo, oh yebo inga, wabonega igabotu, jamkwera, mutupotula, kwa kusambia, na kufumba, bomu jita ijintu, yebo ikuti wajita, Bonse ogu, ogo, agumbi. Wa musanga munini, cha ugonyo nganya imuntupe, nizulirwa agumbunga, alimwi, ulisi gabunga igesu, gari mchimo, jiremegwa, mubonya mburi, ya muntu uri onse. Sena ulashoma oyo, sikubeja imudala, uri sagatide. Ulakubejela, mbombobo iyi munene, kiligabo tu ugare sagabo, o, oh, ulaye ya ejo, ikuti nchibotu alimwi, Baraga yanda ibu yon kambo ganchijo. Ma baraku gasya. Bayo imanchobe ni kumbere akugwankana. Kurenduwe kuchatikisya nchijo. Ba masimpe satani waga imanchobe ni. Mugosyo kwa Jesu Kristo. Etwi. Agusola kwa amba. Kurile mbetwe. Edo mpao mpaga bete. Etwi liare zari yaka simpikisi kwa. Wagati. Kuswa kurindime satani. Waenda buyo agujita. Jintu chijonya. Mwurimuro mwana wakati kurindime. Jindi jimui. Gati. Lino. Yutina ulashoma kwa basyo. Wamu ya usarala. Yuti rurirureme. Alimi ulashoma ikuti, lulejisi, gati eno yebo, gonduma, ndofare. Oyo wakati mga mbausi, gati yebo gonduma, ndofare. Wakati, pauru wakauma ii, imuntu, kubamofu, usubabumi. Ndagati, badara, mbobuti mbondi gonzia, kubuma ikuti, ufare, gaguli, wago ufare gare. Mbobuti mbondi gonzia, kukujaya, gaguli, yebo ufide gare. Wakati, yebo, meso angu. Akubona gabo tu kwenda na kukupimwa. Ndagati, jibera jago jago nyama. Esu ujo ofede. Kajigonze ji, baibere, talipandru rizintu. Tuganana au, baibere, poli ganana. Agumuna au, poli umine. Ndagati, nchibo tu, jindi area na agari, unsele rogu, kudotani. Mwabona, pao wakabora impi yonse, yaba na Siria, kuziunguriga. Yomusige, waka susiragu tara. Aguamba, oh, batata, gati, batata, gati, bana Siria, batu zunguriga. Elia wakakumba meso agwe, kasi nsimuga agwamba, ulibanji andiswe iguinda ibarigo ambabo. Wakati tandigwene mtu, gati leza gochura meso agwe. Ino wakari mofu, edu wakaranga gonse kumusisimi oimudara alimui ashurundu. Wakasu jeba angelo ankaragi ziamuriro, ambizi ziamuriro. Edu wakenda kuswa au, kamera baibeli ya gati, wakaba umagutibu ofkare. Ofkare kunzi, kuringuwe. Wakabe nza kuswa, kamba, sena muyandaura Elia. Yeye, tuyandaura nguwe. Gati igambora, njo mutondezi ogo mkwabede.
Elijah lead him to Elijah.
Elia, wakaba suru lagu ya guri Elia. Kabo ufkede. Nagati sena, uri si ejo. Chendi anda kwa amba guri nduwe. Mubonya buyo ejo mwambi wangu. Chaga amba guri uso. Kuswa guri ndime.
Notice, the children of obedience and discipline.
Ambone, bana bangwa, abana batambi, tabajisi jintu, kibaswa anganya. Ibata mwi bagomba agare zagabo. Oh baramba, tulashoma baibere. Ye, musamu sangene. Mwabona, Balayimbisya nyika arusibo kulindiryo musamu wa satani usangene mwabona wakali akuswa umusamu wa satani bubotu abubi otu wa shoma itwi masimpe pere taliriko onse kwandiryo ebo wakali shoma itwi awalo esu wakalegera satani ikukulia imusamu wagwe akuli piringanya asho ontologo obo mbojiwete kumba mtu uyo ingisya itwi yomwe na kukusya itwi yomwe ikuswa kulindiryo ujeri ngumbu wacha Uwenya sunu abiamnyaga. Amwone chibotu. Obukara bubi. Kwa mutima. Ne wakuti basulirwa kumungano. Bale zagabo. Balada yanda. Kambo. Kanchijo. Zira. Moba belegera. Ujita. Tabakwe kuri kwa murandu. Ina jintu. Jiba penzi ya kufumga ikuti. Kaba sulirwa kumungano. Bala mwaga isha mungano. Jintu chijonya. Atuka mantanu. Tonse tulibamwe. Oyu wakali murimuwa manchenjera ama manino. Leza wina nagaba jatila. Kusho mabubechi. Buri bobu.
Remember. It was a unpardonable sin.
Amuyeye jagari jibi kitawe buchatire. Sindi yotatwe mu Bible. Kambo kufunga imutu uyungisya itwi yomwe. Yabupandusi ibwabo beni. Kuchiri alesa. Yamana kusimbikisi kwa ikubabwini.
In the Garden of Eden.
Mumunda wa Edeni, chivotu, munda wa Edeni, itu yomwe liyaka ingisi kwa, yaka le tarufu. Jini, balamu naga ingisi ya itu, ikuti, toonse tuliba mui, balo, eza wina naga bachatila ba Israel, kuli ejo. Oonse babo baganyo nyonwa, munkanda, kitabu yobo tatu abo, leza mbaga kwisha. Yesu wakati, balo, boonse bantu, balifide, ogo kwanda nisi kwa, jabu tamani, boonse baganyo nyoga, wina nubaga chatilwa. Mujibi jitagwe bu chatile. Bina nagaba jatira.
Oh,
Oma, ambu jiti je, nubana bani muni ya kumangoresia. Amulange eno oyo uli musorori, wabu karo obu, wabu gombi, iwasunu, mutiabulosi, ya weza musamu oyu, wabu botu abubi, agubi kabu sena au. Amuone gareta na winga, wambungano ya we, yebega, unkamu, ya mamungano onsi abu na Kristo, kumujato. Eyo njimu imbotu. Mungano yagwe yebega ya science aonse ee na degree ayo agonzi ya kuchanwa PhD kuswa kumungano ya Kristo PhD kuswa Baptist ya Presbyterian ya Pentecostal aonse kubareta aonse amisamino yabo isaka chidwe amamungano mapati aonse kunkamu ya mamungano aonse abu na Kristo tonse tulibomwe tajiga chachiripe igabungwe Kusamba impa ya kabungwe, kujando jaji nyama. Tuagamana kujirangaranga iguno, kujijita, amujitiche, nobana, amujitiche, mwabona? Mbungano, pati yebega kumusamino, wambungano, yabu na Kristo, yandene, kusama jando jagwe, chobodura, masimpe, kusama kwanyika, kwankwera, kupenta, basigwia babo tu inchobeni, batiabulosi. Ikutiba jate, bana barombe, bareza. Ugwata murombe, ubotu, wakasyarua, kakwede. Umurobosya, guya, umuzangi, umwe, mudara mbuli obo. Mbombubo, ino, yebo wakati, ugera masusu, ino ejo, jiraja kujitanzi. Mwesu atu ime awa, waka indika shonto. Na wabuyo, uti mtu umwe, wajimwa, kuri ejo. Wayanda, uli kubusena, waruwaire kubusena umwe.
A hair to a woman is
Amusirire, imasusu kumwana gase, ngujigonke, jamu naziri. Masusu kuri Samsoni, jagari jigonke, jamu naziri. Eyo jindi mwana gase, akera, masusu agwe. Ulagaga, umaninina, jigonke, jagwe, jamu naziri. Obo mgabete, nabu inga, kuri Kristo. Kambo guya, eyo jintu jomwe, uranyonganya jifanikiso jonse. Ulirureme, imunaziri ngu umwe oyo wakasarazi kwa kubuganze. Sae jo mbombubo, Samsoni wakasarazi kwa kujindi ya kukomena, akubuganze, abobo wakachisi masusu maramfu. Imwana kazi uri ngu mwana waresa, ulegera masusu agwe kurampa. Ikutondezi akuti ulisarazi kwa kutwi, yare sarionse. Ikutina wakera, kandikwe makani obo kunji, mkaziana. Wimba, ikuti, uli mkwaya, wakana na mumiambo, mbasusa gonse agonse, na uli jisimishobo, yonse yankamu, ya ziaru kwasyo, uli fide. Ombumbu wombu amba imwami, itu ili aresa, ibata nziwa korinto 14, inya?
Denied her Nazarite vow and sold
Wakata out to the God of Israel. Agwa agwa kugaresa gabukaro obu bwasunu.
Now
Shame on you.
Ulajijita. Ino mause gulinduwe. Omulindu. Na mwanagazi. Lasi kuje kaga simpei. Bana barombe ibareza. Muri mboja gabete. Muri Yesu ngagamba. Muri mboja gabete. Mumasu wagwa noa. Bana gazi kubota. Kavera bana barombe. Ibareza. Bagatari kukwata. Aga tigabo. Bubonya mboji ya guba chindi mwana wa mtu, achoga. Eri gale saigabo gaye ya kuti, ngolozibo, irupati, arubotu, wa sayansi, jianza ya Hollywood, jisagati dwe, mjintolo ya we imwini, masimpe, gabo tete, aguna matira, onse, oguguri awa, asintu, nyomorisi. Eri wa yalo mbungane ya we, ilaji ya ndabuyo, oma, jogu pa ikuti unwise, limu na Methodist, limu na Presbyterian, Mwemberi wesi, uchisiguye ya kubotu guinda iwamba chintumbuli ejo. Tajisiguye ya kukwene wakwamba izintu ejo. Leza nzia gamba pao, mwabona, walo, mbungano, ilaji gombabu yo, ulaji anda, ejo buyo, nchagari guyanda. Tatori rubazo kujintupe, mwesu na ikutanjira izintu omo, mwerede, kulire megambuli izintu jimui, jande neguswa, kuliba jazebero, abo, basunu, pambo obo, mbobu pange, Ibuli mulingwe mbobu chimbobo nzwa kuba bulenge buli bonse ngone uri biliga kugonzia iguye ya kuyungisha igabera komwe kuchimo jagwe ikutuna wakazi la kuba imulamfu watu wogora tuli musanu togabi watu wogora tuli chisambomwe o inya mbuli munchini wagura mpya wa Booth Cribbon hao amusirile noba arumi nyobono kamu yabariki ikutuna mukazi la kuba mwarumi kokuti odide mega mbuli mwarumi Ezioso zema susu silengerera kubusu ibago Agusingwa mburi kukwereres ya gumui kwa mkwera Ba ulinjarani ya kapiringanya ya nzoga Ino ndipezi nzi kulindwe agwaro Lezo wangu uyobe tega jisi eji busu wa gumui amuliro Uyoi pisi ya gunsi ya ruisi Uwora ya rubetaru wagwe lirafka afki Inyika yonse yonka Lupinga norwa kugombi Lupinga nwabuntu. Varumi, tabasi agwaru na amba chembwe na amba ziyazi. Abaru banagazi tabasi. Tawangwi mbusame wa uvorosi. Gabutua ganini, baga indi, zisani ezio. Wenda iwawe gose ajimo, jamubi wawe. Agulita ikuti muna kristo. Dari mulindu agwaru, amulege alike muna kristo. Ngozi kuhura, wamutu kwa umerese kwa satani, kana ni kwa satani, ikutuma bana barombe, ibareza, kuya kukehena, ikusuru ya ijwi, Yesu Kristo, ndiaga amba ikuti, yoji tiga. Kani ipanduru kwa amba ejo, pere wakaja amba, agwaro, mwabona ogo muya, oyu wapu gombi, kwa uzwa, imusamu usangene. Kwa amba, ino nchinzi jirubite, kuturugwe, tutasorugite, na kufumbwa mboba jita. Zuruwe zikonkore lijaba nagasi na kufumbwa mbojibete. Ibaibeli ya gati kuti kufumbwa mwa nagasi oyo usama chiko veraja mwa arumi. Ngujiseseme mbusi ugareza. Heyo ngumbu bobo mbori amba baibere. Eri mwa nagasi uyo kera masusu agwe. Ulao wa usia mutwe wagwe. Eri wagaro tagwe. Ngujintu ujibiabi kumwa nagasi kutura mupairo. Lajisi masusu mafafi. Baibeli ya gamba obo. Mugugamba mugule amutwe wagwe na utavumbitwe. Eyo wagwe o yebo amba ndisamangwani. Yebo sikupapa ui seba nagasi zintu siribobu. Kaguli baibeli ya gati masusu agwe ya gapekwa ulingwe iguba chihumbyo. Ikutaringwani imu ya gapangwa abantu. Omuli ya gamba baibeli ya nijisi jagu huirida nijisibu ya omulimo. Wagwa amba wini, utabi utashomigi, muri baibele mburi ya gamba, igubisha juliareza murueno, kubamba, na, ukwanya kuyandisha, wankamu, yabari keta. Nijisi bala awa, liabubi, nijisi Elvis, lirembetwe, apepa, mubusena, wabubi, ngujuntu jomwebu yo. Ibala Elvis, liamba, gaze, kavera ibala Ricky, liamba, mbeba. Jindu wamba kutireti munini, yebo wamba, mbeba nini. Ombo mwita, obo mgabede. Mwana wako waka uligwa, obo, orijincha aja kufambana, ugambo, gama gani mabotu. Utawuligi mwana, tonangwide imasi na alibobo, kaindi mubabere, na mubukaro bulibonse bumbi. Mubukaro, zina liabukaro obo. Na kukasura guba mbeba, abagase, baga piringana, mbabo we. Zionse ezi. Basi kwanza manyimbo aji simpuorogo, barama milioni ama dola, iliobana aba, gabenda, ama sena aya. Gonzi agwaro guya kujigoro, kakutagwe, jintu jisekedwe mumatwi aga radio gaberesha transistor iganini gaga indi munkomo ziyabo ibuyo boom a boom oh bagabora kuya kunganda eryo twakabamba baro barombana gabasora kupenta nganda yangu kutara kuya kwakati amugwise jintu ejo awa iutinata mukonzi kubereka akakutha ku ejo kwakuti amuleke ntchito tiranyonga yamukonza kuti tandikonzi akwara kuima onse awa kwakatiula kusena obo kutileza tatuyandi mushopo oyu wakufuwafuwa kwazisiyano yakuliyumba kukufambana yamazuba aya amamanino akusena awa ndakati kujijala nape koleka ntchito amone basibukombi nekuba o masimpe kunkha ntchopeni kuchikombero akuima mubuyake bwanze akuswira kuzisiyano zyakuliyumba chakufambana akwalo ambone nabwinga wathwi iwa Kristo kwaya awalo mbule imbo tukuona oko zimbono nyina Kristo ulasololera ngatalikira akaindi ikuya elyo eno labora kumutwe nkamu yamambungano onse abuna Kristo ayojivika kumutwe wabupaizi kakalambungano inini eyo ibora ambari ayalo nabwinga wathwi iwa Kristo kujindi jonse yabukaro bora kumutwe kambo uyojoka kukamathana umurumi wakwe yonse mbuli vyombungano azinthu zyonse zimbi ilede kukamathana imayira azinthu zyonse izimbi zidajoka nkhonya kumutwe oko kwezakatalikira mbuli Kaini abera nabwinga wathwi kasololewa kumunthu iwathwi lyaleza waibununwa mubukaro obo ibobi obo mbotupona mwabona oko nkhochisololera ilo satani yakufambana uyoopesa nabwinga wakwe wabupamphu akumusumphula umwi oyu mupati uli ngusinkhono nyina Kristo ziyanza ziyachiuno akumubika achiuno ilo nyika yonse yogambwa kuchinyama ilo mpawo Kristo yobora ilo wapilota bakonzi kuba mujindi jomwe ilo kwambi kwakwe kuyotorwa kuyonyonyonwa ilo Kristo ijwi lyalesa yalo mwanakazi mchibera cha muviri wa mwarumi tabaliwo bilo balibombwe ilo nabwinga imbungano ijwi ibantu bakaitwa awa akwakuya kambo kazina lyakwe wayoka mathana mu muviri wa Jesu Kristo ilo kwami kwasinkhono nyina Kristo uyosarwa akunyonyonwa ilo Kristo uyokweza chiuno cha kwami akukhala achiuno cha kwami jawisi wakwe Davida akulela athala anyika wa myaka ili choro pawo akathuula imbungano kulileza yitha kwe kaimba na impu ee ndingamubone masusu akwe marafu jikonke cha munaziri kuthwi ndiotondesya nabwinga wa Kristo eno tinatondesya sinkhono nyina Kristo oko nkhwapede tibukombi azinthu zyonse sayansi ino nabwinga munini mubombe wa Kristo kushoma buyo ijwi kufunga muthu mbapete mbanthu bachigaminina ndashoma akusumi nayi kuti kuli banji bakhede lino ibanji baswirira kumaradiyo ero ndashoma ikuti ilwangu ali mwinyonse inyepo muli chibera cha nabwinga oyo ero ndashoma kuti ilwangu ali mwinyonse inyepo muli chibera cha nabwinga oyo ndashoma mbanji elyo jehova obo bonse bakasorwa kuli ejo bayoba ejo khambo mbulenge bwapo balabona ijwi likonzi abuyo kusiva ijwi talikonzi kusiva ikabungwe na lupilingano ilizi ikabotu ngojwi mwabona talikonzi kusiva jintu imaira takonzi kuba jimbi pere maira akatalika imaira ayoba maira kabera insaku taikonzi ikuba maira nekuba kuti ilatilairwa abunanike pomwe mwabona pere tali maira mulimwe ndakamba akuswa pomwe kuchatikizia musamu uje simitavi yandene mulinguwo masusu akwe marafu chikonke chamunasiri chitondesya kuti wakakonkha kulileza chikopera chakwe chikothu cha mulimo wathwi ilyakwe yakashomezegwa ilyabukhalo obu mungaphonamo ulisamikidwe konse yamuthondesi anguwe japa Hebrayo 13:8 Jesu Kristo mbobuja nguwenya sunu abya myaka mbuli ngochipela cha simusa wathwi ikhali bwini kuli nguwe mumbayakani yonse ino mulange kuti na mwanakazi waunkha kubusena awa akukwathwa kumwarumi kabera waunkha kubusena akuyandana amwarumi umbi akurarana angwe kabera wajoka kumwarumi wakwe wede kumuthanda sambo mbupo wede kuba ushomeka kuli nguwe khambo akakonkhesya kuli nguwe ero nabwinga wa Kristo ulikonkhede kuli Kristo alimi ngujwi ikutali akwalo kufinyina kulupa zulumi mwana kazi taerede agwaro ikufinyina mwarumi umbi taerede kuwamba sitondezo ina kunyanya mugwa na kujaya kuri nguwe kambo ngunabu inga nchoveni kuri sibu inga omwe tatuyani umwi wa masamu asangene tubungwe twanu amushomele kuri Kristo yetwe yori simpizi ya kuba ya bwini Ebe munene ikutari agwaro kunyanya mugwa kuri gonse bajintu jiri jonse kuri nguwe ikubamba iruyando ikutari kusangana nkamu zyagwe zyabantu na kufumbwa jintu jimbi na kumulegera mungunjizya umabogo agwe na kukumuranganya iwagwe na kwamba ura kuri nduwe kunzira ei nzira eo kuswira uyo kuchwi yomwe mbele zyangu zirisi ichwi yangu imwenzu Tasika, ninzi ichwi yagwe, kufumba ichwi ya mtu ndichwi yagwe. Kamera eri, ndendiyo, baibere, tagwe ichwi yo mwilele kuyungesikwa, kulindiyo, na kukwisikwa, kuswa kulindiyo, kukarabu yonchoveni achwi erio. Mwenzu, tasika mutoveri, igabungwe, mburi, kujibe la jasi musa, kushomega kulingwe, kumbaga ni onse, galindira mujato, kukamantana. Kutali munkamu ya mamungano onsi abuna Kristo. Pere mumulengarenga kujiralu ya mujato. Wakapekwa. Ejo chambungano Yesu ini. Wakapekwa. Akuibunu na kulingwe. Masesege aji na matizo. Chajiroba. Abaibere. Mwabona.
She sees the folly of the deceiver.
Ulabona bufuba basirweno ikutandura logo kugosyanya obwini akutandura kujenga ibasare urajibona ura mwabona miu ya yobiro igasyanya gaiberega mu bukaro obububi sena mwagonzi akujibona umwe umwe mugombi maningi haina abera miu ya arbo gaibora umutwe wayo ikirenji onya mburi mboya gatariga Umwe nagomba kuinda kubwebesi kuinda kurusibo kuinda kuluiyo kuinda kusayansi kuinda kumira uya kulilemega eyo umwe umbe kuinda kurushomo waji obunusho jachwi lyaresa
both of them standing right in this building this morning
bose baro gabai hwi monya mubuyage obujifumo jino mbombobo yobunusho na rushomo mochwi lyagwe abandi kutamirina warusibo Muna Kristo, wini nchoben. Baramba, sena ulijisi, ulijisi, dikiri ya wii. Tabambi kutamina, na shoma ichwi ya wii. Mwabona, tabambi kutamina kuligonse, tatamini ni kuba uite, tatamini kusulibwa, kukabungwe kaligonse, ikubungana, waguli, sangabarisha kuligonse, inkamu ya bugombi, ya buzangi ili onse, usuri waguli Kristo. Mumuga intu wagwe, kutari muga intu wambungano. Ngose kufora. Daibe legati wakari sibuamu alimwi ibanyina owa sibuamu. Ero boonse barabora anto umwe akubamba nguwenya sikufora. Ero mshoko oyo umwanagasi oyo utashomegi umuru magwe. Kabera gata sumi ni Kristo iwa murumi wagwe. Akusurirwa kukabungwe. Mufu wafu wa obo. Tuzurirwa kuri Kristo. Pere mungu swidira, oyunganagasi munini warushomo, oyo upone na kurushomo, nabwinga, mtu awa, uya, kuno, kuswa, kubusena, umwibumbi, mungano imwimbi, gabungwe gamwi gambi, kufumbwa mojibete, muriba mwi, ta, nashoma ichwi, yaleza. Ula swidira, karindira muriando, uyishomezo, jabu karo, iguchi, jitondeze kwe. Ulajira njira, njire la jatu erio, harimu, ulala njira, bumi kwa wekuti, buyubunune itu erio. Bagwesu, saa tamugonzi kubona ejo, ndashoma ejo, tija muinda. Imubiri ula rindira, uli nditwi, rindira bumi, uli muya, ikuti utondeze, na ulibamba ikuba ili umi. Ejo nchajijo, nchari ndira. Tawe umi umbi, buyo berega, mulingwe. Tawenji kubola kubu umi, munzira imbi, nekuba bobo, ulabu mba kubusena, uya. Arimi ulisi, jio jitiga, erion pawa, jajitiga, kabela ulasinsimuga. Lezo wakati agube, kabela wakaibununwa mburi umi, mutanzi, wakaibununwa.
Children, of disobedience
wana batangwi jamba gungwa batangwi jamba buzangi ndarangalanga ejo mutikishinari ikuti ndibe masimpe buzangi buzanga gurwa nanzi ichwi lyalesa lya kayivununwa muli kaini kayivununa kasanga kulwana ciyivunusyo cya kayivununwa cyabera cyakasindikizibwa alesa ikuti wakali mululami lero kaini wakasanga kucilwana kabera wakajaya munyina ibafarisi alusibo lwavo veni wakabungwe wachwi lyalesa mboli akapete ivanthu vakasalwakapotu vakasanga ikulwana ichwi lyalesa lyakasindikizibwa lyakayivununwa lyapusupa jesu kristo kabera vakamujaya mbambubona eyo ncheicho vana vathangwi ngo vosangi vakulwana ichwi lyalesa nosena mabona awo povapete oh masupa amalere akamana jesu kristo tachili mbuponya akwaro takwe chinthu chilipopo mbuli lupapatso lwa moyo usalala zinthu ezo zyonse mbufukafupa mwabona vosangi kapeta kwamba izinthu zyopire ere de kwamba yomwe pamana ombuzangi mponya awo yapakazi kwamba kuti tochisimeso tochisimathwi were de kukweza muviri wonse ichwi lyonse mwabona irwito lwa moyo usalala kamuswa mulingwe muthawi pasizyapiro vakayanza ikakwe kapusumini ikakapungwe mulingwe akaseka akusapura ichwi lyalesa lyapusupa puno kayamboleza tachapwi amuyeye buyo uyojijana mutapengi uyojijana ibaibele mu Efeso 4:8 kuti namu yanda ikulemba ayo amapepa Efeso 4:8 ngati lesa tachapwi kufunga chinthu munthu chapyala echo nchayotepula ajaro tapakonzi kuchapha akufupasya akwamba zinthu ezi akuti asupulwa nkhambo kanchicho muli chinkhwa atala amenda chiyojoka unabwinga wa tiapulosi uhunga itwe mulusipo lwakwe luwote lwa chipi akwabukombi lwabukhalo obupi ipoliko bwasunu wakukuchenga oma ikankhapu na akapungwe konse vamiuya yalweno ikuyenda kulusipo lwa sayansi alusumphuko lwasunu kuthamilina tulajala mmamiti buyo machontho ndede kuyoyima khambo tandikonzi kuchimana yonse mwabona kathamina kuti uyaka inyika indemu yandinywe kuti muponenemo kulathamilina kuti mulusumphuro kwakwe wakayaka zikombero zipothu makoleji zikoro zibadela malaiburari akugwasya kwachi ndi chishontho kumunthu ngakuthakwe ichwi lyalesa wachichita watondeza kuti ulakonzya kuchichita eyo vanthu vachengwa kuli nchicho iye munene zikoro tupungwe zilengwa ndi vanthu vasama kapothu vanthu vasaninwa kapothu ingandasala kukhala mu mundando wachihorehore chachakulia kapera kheruleme kulilesa ikwi indakulia mkhuku ikangithwe zinthu zyothathwe apusupa akupa usulilwa kuli sikuhora mbuli oyo ambuyeye woora lilafukafuki chindi chando nochiyopora uyopa muli nchicho na anze anchicho chiyopora mbuli mupi masiku ndiyokuthata monyamuya kapera uli kuya takukabi kuswa kuli nchicho elyo unoli wachibweza koswa yanjala wakaselo wakuswa kuchoro aposicho kumweka akaphati akuongolola ku vanthu wakasunga anyanyika kamuswa muli babuloni khambo wawa muthawi pasizyapiro ya ziphenzo zyakwe no vanthu pangu kamuswa muli nguwe kamuswa sena chithwa zwa kuchipala muchwi kaindi kanini kainda yanjelo ngumuthumwa mwabona ngaseruka amuone muya usalala kamuswa kuli nguwe muthawi pasizyapiro ino wakayaka zinthu eziyonse wakayaka mamugano maphati wayaka makoleji zikoro kuthola vanthu akupayisya mulusumphuko ruthegwa ndukothu alimi papayisya ipinda mulusumphuko lwasunu oro wapanjizya mu mugoti wa rufu ipinda kulusipo kuswa kulilesa athwi lyakwe sena tangukwene mayalwe amakanse onse sena mwabona echo mbungano anze muluwo ikutina mwachibona amumba mugano anu eni kumasena ibuya amwambe ameni pamwiwapo payosipa awo pamwihwi mwabona wachichita wa ngukaleza kanyika eyi kabera wayaka makoleji wayaka mayunivesiti wayaka zibadela wayaka malaiburari wayaka zinthu eziyonse kukugwasya imunthu kwachi ndi chichoncho ikwere debuyo ikuba jenga ikuswa kuthwi elyo alimi nkho kuli nkho apasololera imbungano yonse yapukombi yatumphukira murufu tambolesa wakati yowumphasi kuvula apana pakwe kuperesa muliro waliyonse kamuswa kuli nchicho no panthu mutaye kwi mukati muya nyepo kamuswa ku chinthu echo chakufambana mulimbo mukonzya inda kuluzibo kwa sayansi wakonzya kuchita echo ino mwapona takuthakwe ijwi lyaleza leza kwina anakatusalira ikuya kumasena akuyopa asikoro wina anakachita wina anakatuambira kuya kasibadera tilikapotu wina anakatuambira kuya ka malaibrari pepe munene wina anakachita wakati amukambauke makani mapotu elyo makani mapotu kuyobonuna kuthondeza inguzu zyamuya usalara paulo wakati imakani mapotu akapora kulindiswe ikutali kuinda kujerozotu pele kuinda mukuyobonoka akuthondeza kwa muya usalala paulo wakati enda pora kulindinywe amadzwi maremu akusongo kuinda umwi umwi wasilipopo enda akapora kulindinywe munguso akuthondeza kwa muya usalala ikuteti lushomo lwanu lutali mukusongo na aruzivo kwa banthu banyika eyi pele munguso yabubuke kwa jesu khristu kambo ulapona mbobu cha ngwenya sunu abuya myaka leza kutugwasa kushoma chinthu chichonya alimi leza kusindikiza chinthu chichonya mbuli mbwakali kuchita kulamusindira kuti muthapone chiyogonozyo chabwini arushomo rwadzwi ya leza kali ubununwa akusindikizidwa sunu ikuyinda ku zikolo zyakwe malaibrari malembo zibadera azimwezindi mwabona kulamusinkira kuti mutachiponi uli mukuphandula eno mbuli mbwakachita kuli farao ikusola kumusinkira ikuti mutakoni kuphanduluzi kwadzwi yakasimbikizigwa ilya bukhalo bwakwe bwakashomezegwa momomoni wakumangolezya kasimbikizigwa akuthondezegwa wasola kuyinda kulusibo lwakwe azikoro abanthu bakayiyakapothu amirawu yakulilemeka azimwezimbi kumusinkira kubona echo kufunga chinthu kuthegwa muthalangi kuli echo akubona kuti ngu Jesu Khristu mbokuti mbozipa kuti ngu Jesu Khristu ngudzwi alimi ngudzwi ya bukhalo alimi bukhalo obu wakati echi chiyochitika mu bukhalo obu elyo mphawo ilimu kuchitika mwabona mwabona uli mukusola mbuli mbwakonzya iloko kumusinkira kubona echo kuyogwapika kufunga zina ibe kuli nchicho mbuli mbwakonzya mwabona kuyochita kuti mubumbulusi usalala azinthu zyonse zimbi wakati jesu kuti bezebule elyo vaita simalera wang'anda kuti bezebule mbokuti kunji mbayoita pasiku ya pakwe mwabona mwabona ikusoleka kumusinkira kubona kuphanduluzi pakasimphe ibwadzwi kutali echo mwabona uli mukuchiphandulula kamba kuteti jamba obu leza wakati ndashomesya mumasipa akumamanino njotuma malaki 4 tajeze kuphandulula wakachichita wakati elyo mbuli mubwakapete mumasipa akwalota nyika iyoka muchiyimo cha sodoma alimi muchindi echo njoyibuna mwana wa munthu kuli nchicho mbombopo tulichise mishoko yonse yapasiuliko zyansya azinthu zyonse zimbi tiyanchicho ene tulichise umwi wakasimphe aswepo mwabona wakati uyochichita wakati singonyonyi na khristu uyobuka akuthandira kwena apasale ikuti nichali kukonzeka wakati amubaleke palikhe amaleke pasumanane bufuwa bwabo buyozibwa kambonzi ikusunkhwa kwadzwi kulachithondeza mwabona chindi chabora kudzwi elyo elyo lyakali ikayindi munzira eyi eyona oh tandishomi muli nyungu lwa nzoka tandishomi muli eji echo achindi chakayibununwa mwabona pepe kwina oh mukwesi ukorangapiyo oko twede kudzala nkhambo ngu 12 okoloko amuone kusola kumusinkhira kubona kuphanduluzi ikwadzwi ya bukhalo obu wamumuni wakumangolesya pali phandululwa ngu ino jambanzi kuje ndi chakulonga ikuti jirafafi leza ubotera nguwe masimphe mbuli nyika mwabona ino ndiyanda kumubuzya mubuzyo kuje ndi ku 12 okoloko eno maminiti ali osanwe ikuyindirira kapera tuyosumanana sunu masiku sena mwabona akaleza kabukhalo obu sena mulachishoma ambone mboyipete mbungano ya kuphamphu aya sayansi inyika yonse izulula kuli nkhako mwabona tupungwe elyo yepo ati ndi muna khristu ino ngukapungwezi nkozulirwa kuti na ndazulirwa kukapungwe tandishomi kuteti inga ndava muna khristu ino elyo ndi palaphati ele lilikapothu ndazokumanapiyo kwamba ikuti luzipo asayansi apuna khristu tazikweruswana norujeya chimwi cha diabulosi achimbi chimwi taleza kufunga chinthu echo chikaka idzwi lyaleza amujitantamuge mwabona pepe munene ibaibele lilaita kumasuba aya agu mamanino kubana Kristo ikuteti baswe ulisibwamu oyi musamu wabubotu abubi masimpe ulijisibubotu sera kuli muntu ugonze kwamba ibubi ikwajibadela pepe munene library pepe munene wiyo pepe munene kere mwabona balimu bapa akutakwe ijwi mwabona obo mbojiri jarweno ugapa mbungano yakunjira ibugombi wakugomba igale zakaka kede atara ajuno ibaibeli yakajisinsima inozulirwa kuli kamwi ngatubunga oto tuendereza kulivyo obero angawo munyika eno mboja kapeteli onse alimwi jehova mane jesu akasike kabera imwi yabo iyonyonyonwa inozulirwa kuli imwi yamambungano imwi yabo wakasangana imwimbi wakazarwa mulinjio mwabona umwi yabo ulijibera jayo nkambo wakazarwa mulinjio wede kubajibera janjio sananga ndakaka ikutindikisi kuboko kandikonzi agwaro kukaka ijwi lyalesa lili lonse ikuti naye ndijibera jalesa ndijibera ja William Branham ndili musibera ali mwisibera zyonse chibera jangu elyo ijwi lyonse lyalesa liyelele kuherera mu moyo wangu liyelele kuherera mu buntu bwangu liyelele kuherera mu kupona kwangu lilelede kuherera kumisezo yangu ikuti naye misezo yangu ili mpene kuli ejo kokuti muya walesa kaukali mulindime mbombobo, kani kwa jikuwa itu lio mwe lia ndilio. Uzuri ya kuli kamwe katupunga oto tuenderezia. Lede guba, lede vya guba. Mubili waleza oyo winda kuchwe na mubili wa satani. Winda kumbungano. Ile njika yose ilede kuyosuri wa kumbungano imwe. Igomba igaresa kamwe. Iwele kusora kukomba igaresa karusibo. Ula ya amina kuli ejo chumfa ikuinda kurusibo. Ulayamina kuli eji. Na ejo na jimbi. Na ulayamina kuchwili alisa kuinda kurushomo. Ogo. Muna langirira. Ikuti. Lisimbiki sikwe. Akuli bamba ikubabwini. Imungano yada simpe yalisa. Ilangira ikubora. Iwabuswa obo bukotu. Iwa milenium. Jini mwami wesu ulelegetwe. Na yobora. Akukwe mpana kuinga wakwe. Ulindira. Oh moyo wangu usuite kukwe mpa mburi. Mbondi berega. Ikulangira akukomba. Kambo mwami wesu. Ulabweta kunyika alimwe. Oh mwami wesu. Ulabweta kunyika alimwe. Satani yo wangwa. Kwa miaka ere joro. Katuna jizi sikutu sunka erio. Jesu akumana kubweta kunyika alimwe. Oh nubachuba United States A. Ogo murumbe oyu. Kuya eno. Amutije janguso. Mbimbo mkonsia iguswa kubukaro obu. Iguwa sayansi. Arusube obu. Mbotu ponamo. Amutijile kuchulia lesa. Yebo, mebo, tagwe mtu ugonzia, ugonzia, kujisiba. Tagwe mtu ugonzia, kujitondesia. Lesa, ulatondesia, iluagwe imwini. Tagwe mtu ujisinguzu, siaguli pandurura. Mebo, tagwe mtu umbi ujisinguzu. Lesa, ulapandurura, iluagwe imwini. Wakapanga ujisho mesio, wakatinga uyojita eji, mumasuba agumamanino. Eri, mumasuba agumamanino, igalesa, gabukaru obu, bubi, kayofasia imesu abantu. Arusibo, wago, wabu pampu, umusamu usangene. Wabubotu abubi, daju upa gubantu. Ero mpa wajabora, eno jintu daji sororera. Igabungwe, ago iguswa iga indi, mumakaru amu sinze. Harimi gautanaba makaru amu sinze. Zionse gazi sororera iguya, mumuntu mulemu. Satani, oi wagati, njori sumpura ruangu atara liaba nabaresa. Kavera, bayondi swirira. Eri walongu lidesa uyokara mutempele ilialesa. Kabera bana baresa bayoje ngwa kulinguwe. Baa, mwana waresa, wamba, ee mga itu wangu, tari, uligabotu, osumanana, kwa yabu yabu yo. Mwabona, yebu wamba, ee, wakati, bana baresa, ee mwenene. Mwonto, ufunga mwabete, wakabamba mwujinkosia jaresa, upulemu baresa. Ee, yomu anagasi, ujipangwe, jiswa, umarumi, utari desa. Ya.
When the sons of God saw the daughters of man.
Ye ndi bana baresa ni bagabona bana basimbi babantu ikuti bagali babotu bagali kwesera bana kazi. Pero mbrimbo yakabete masubu akwa Noa. Ngonya mboji akuba kubora kwa mwana wa muntu. Ina mulange ikuti na mulanda ikuziba ejo jimo mbugano mpo ibete. Amulangire jimo bana kazi mbo abete. Mwabona? Kambo aro ni mbugano. Amulangire ejo chani mgojita. Mwabona? Alimu karu obubi wakufura. Amurange wakanyina munzi wabgamu wakanyina jimo jibotu mukuyabi rogo asirunya irogo munyiga winda Nazareta kabira kuswa kuya lesa wakasara nagalindu saa yutu jibotu jiri jonsi inga jaswa mu Nazareta eyo kuswa kubukaro obubi ogo galesa gabukaro obu koga ofazi ya mesu abantu ikubere siya atu ungwe atuyanza itwago twabusumini.
Out of that very age, God's choosing a people.
Kuzabukaro o bumbwanya leza ulimu gusara ibantu kusunariagwe. Nengo kuti kuno tabari chirimanu kabera bana sampaurwa muzwa bumwami uyoreta ibantu bagwe basaritwe mugati gamuryango pokuti abo ibainda ibota zintu zyonse. Hau otiyo imba akongorora akuzyanina ikaberere kayopa misozi Yesu ikuyoma tiyoba amhwigi yomwe yakuboterwa akubora kumunzi nyaka mitanzi ere zioro ziri makumi mbombobo ibantu babotu maningi basina yagwe eryo baitwa ikuti nabwinga iwagwe saa ijo jiri kabotu yekwa kuti kuno tababikiri manu kabera barasampaurwa wuzwa bomwi mwami uyoleta ibantu abo basaritwe mukati ka muryango mukulonga kwakuti abo bainga ikubota zinthu zyonse kuli ndime ndiyakuba munthu wachembara kabera masuba angu atalika kuyabara yeryo kubona iwangu kumeso watalika kuyabara alimwe chimo changu chinini chabomi chatalika kuyakira ansi tandiyo wi mutima kamwe ndiyanakwamba eji a Paulo ndili musi mungu susi abuke kwakwe akukwe makani oko koma ndizipsera ikuti na kunyikira murwisi na kupsa mupira ya muliro na kumana kulikwa murafu uyoita isina lyangu kabera njowamba amen atukombe ikuti kuli baliko mukati muno na anze kuruwaire kwa murumbe oyo gonse kujisi mumambungano anu manini ankamu amayage alimi kufumbwa kubusena kwa mukede.
If there's one, oh, let me persuade you.
Ikuti kuli umwi, oh, andi musungirize, andi mugombereze, mburi mugamba usi wa makani mabotu. Andi mugombereze, muzina ya Jesu Kristo, amutije bugari, wabukaro obubi. Mutabere gari garesa gabukaro obubi. O ndirizie bwati kibotu bari gabotu bombobo musamu sangene. Tokonzi kusanganya rusibo atiyaresa. Ngo jiriere de ikushomwa ibinda kurushomo. Ngo tari rusibo. Yebo tori kwisi. Una litambula yebo ati iri gabotu alimi mpao wapona kulindiryo. Kwa mana gonse kwa kuromba kujita. Yutina kuli uliko eno awa munkamu Yesu. Tatukonzi kubamba iwito kwa kujipairo. Atarawa, kambo tagwebu sena. Na anze kuya, kuruo, kuya, mawaya, ama telefoni. Mutinaguli umwi anze ikuya, oyo utamuhi, uta, oo, noba nagasi. Na mutapatula jifumwa jino, ikutarindime, ndabarurabio ijwi, masusu mafuafi. Kusama tukovera, kwa loo tunihini tuwaka hindi, iguli samiga, iguanu kuboneka, chakwa mulogo, sena atamu huishi ikuti muu ya oyo, ingantela kusalara mujizi uyandwa, hindi, jabora kumubiri wako, ele, mukuntuku wako, toboni na ejo, jiku jisi, sare za inga wabamba mwana wakwe imusimbi, ikuboneka, chakwa mkuti ajenge, mwana wakwe wini, murombe, kukusuga mina, kubabamba bonse, kuba abu inguzi, kumamambe. Saa inga wajijita, mujizi, kulibu ziamu uzi oyo. Pepe, ikutari winda kumama ili ali na milioni ali kumi. Utabiki ejo kulireza. Mwesu, sena gareza kaka kupamu ya wanyiga eyi. Ikusira togonzi kubona ejo ikutijiriru vite. Saa, kaufazi ya mesu ago, umira uya kulire mega kwa mbungano. Zabungwe, kansi ansia. Asimwe simbi, ya kutitokonzi kubona ikutileza, kule mungu simpikizia ichwi ili yagwe, kuli bamba bobo. Saa nchito yago, saa sumarelo wago, saa munga itu wago, saa bana bago, saa mungano yago, na kufumba jintu, ya kwaanda nyagu swagu ichwi ili yareza, lili ngema tarigiro alike abumi. Kujitija mwesu wangu, na kuyanda aluyandu waboreza. Kandireneke umwi kwa kwesu bangu kuinda nduwe. Na kweno kujia ikutinanda jita inga ndatondeja ikulemega kwa muntu. Kandami zintu ezi kutini mwenye mene. Ndatondeja ikuamba zintu ezi nkambo sirimu piliareza. Elio mburi mulanda waleza, aluyando waleza mumwe wangu. Limuambila zintu ezi kutegwa mubone akumwisha. Ndizi inga timu aziva ikutina tinda mwambila. Sena mwyo jitija sunu.
Now with everyone
Dino kumasana onse kujisi atukotambira mitu Yesu.
Dear God laying before me is
Oyan Godesa kulibikitwe kumbere yangu tutambara abantu barijisitwe ndabikamanza angu ali tuto ikuti uyoba ponya yeri ndashoma mwami suno masiku kuti uyoba kuswangana ikupati jakuti inguzu ziyareza ziyoba kuno zitonde azitambye osipati mbole mbotoka hwa mijero ibuswa kumiswangano imichonto yakainda obokubotebwa maningi ikubona ejo kachichitika ndalomba oyandwaleza ikuti uyotupa jabiro jamubiri sunumasiku ndachilomba amoyo usimizize mwami kambo nduyando irwangu kulindiwe aji iliako akubantu aba kujipa oyandwaleza ere kuti anze gonse kujisi na abwaro mukati imuno eno ikuti kuli pamwi abo bachisithe akupenzegwa kapera balede kunkha ikwa masiku suno kapakoba kuno na akupa kumasena ikuya mumamungano na masena oko kwapasiwengene ndalomba kuti uyo vaponya lino mwami pere kukuponesegwa gonse ikupati kuyenda ikuti na waponya mibiri yabo yakunyama ikuswa kukulenge chibi kamano chinthu chimwi payo chiswa limwi pakuti awe kusumba usya payopona ichindi chilampfu kambo mibiri yabo ichiri kunsi achibi irothuko ere kuparekera pajane ikuponesegwa ikweni kwapoleza kuponesegwa kwapunthu oko kupapamba ichilenge ichipya ikuswa kurufu kuyakubuma ereyo pawo kulindira muchilawo ichi chakaindi kukununua wamubiri wamana kununua ipunthu wachipa mwami akupe kuti patike tukungwe atusiyansiya leza akulale kumasena kuya mutusiyansiya atukungwe omo ndaswana pamwi pakwesu pakothu maningi ereyo leza mbokuti mbonikonzya ikwamba ikuti bayopona akupalekera kupona ichwi tirandipenzya ere ndirisi aluwo ikuteti yepo wakati takwe munthu ukonzya kupoora takukwe makani obo mbwali mubothu obo mbwali mubombe obo mbwali sibuya titakuti tata wangu wamwita ere bonse apo tata wangu bandipa bayopora kuli ndine ere mwami ndaumva mulimo wangu ulike wakwamba bwino ere kutali mbuli paulo ikutapisiya ibvi lyaleza lyalweno akayanza kapusumini akapungwe kasangene muli ndilyo mbuli musamu wakusangana bubothu abubi alusipo bubothu abubi pere moyo uchukite amuya usalala pochipa leza kuvuna umwi aumwi ino amitu esu ubikoteme ameso esu kajalide eryo kutali ndime ndanikonzi kuchayamba munzira eyi kanyindi pambi lwandano na wachichitanape yandipambira lwandano ndamuyanda ero ndachoma tamuyeyi khambo ndedekwamba chapukali mbuli pawulo mukakamba ndiyandakupa andinywe eryo inga ndachintcha chimo changu akuli kuti takali kupayanda wakali kupayanda kutali mbuli jesu wakeerede ikupatapatira eryo mphawo ikupafida mwabona tata kupajatira kapazi akwaro chopali mukuchita kuyeya mutunsi oyo uyanda kululama akusola kupa mululami akupona diabulosi oyo oyo ngo umwi ngondirwana oyo wofurazi ameso abantu aba ichisi ichi chiyerede kuti kachiyaka apulemu ukaleza ikupona ejo chachitika muli nguwe mubuzwa obu bwamamanino obu bwamamanino khambo zitukukosi olu cholwatauma ichisi chakaindi eyi ni nkhomwe yakumbo kuthala kuno kulale iloko kumbo mbokonzi yakuyenda inyo chisi chili cho chachibi chasusuma kunsi yanyika kapera ili mukupira masena a Los Angeles a Hollywood ikupira mamanji iloko woora awoora kuyina nzira yakuchilesya iya yali wano ikanji kufumuka chindi tiyonkhwa malayidire akuitwa ikutinamulizi kuti lino kutali munthu ulanga ee kuti kamusi kuswa moyo wanu ndamulomba ndandikonzi kuziva miyoyo yanu chitha kuthilesa wachiopunona ere kuswa kumiyoyo yanu ikutina munakonzya ikupona ikuti tamuli awo pomwe erede kupa aleza achwi iliakwe mulucomo mwalongwa kuti mutambike ibuyo manza anu kulingwe kuyamba kulingwe mwami yepo kogwasha kutashoma kwangu oleza anze lyachikombera ichi chizwide gonse kupulambo mukati anze nyanda iliko nchopeni yamanza ndi zamanza ali nyanda yopire atambika ndamulumba kukushomeka kwanu oyandwa jesu utalekere umwi wapo kusweka muli mulanda wako oyo wima akati kapaumi abafu ikupathondekera amunwe kujwi lyaleza ndandikonzi kuwafuthula mwami pere payanda kufuthulwa alimi tata mulimbo ndayamba zinji izuba lidaphasula kuseni alimi mbuli mbuli poora atala gonse kunyika liratumwa aleza ikuti nseke zibiswe ikuvamba yakulya yakunyama kuvuponi bwakunyama. Pere oleswa yepo akati kuli varo avo vayowa isina lyakwe kuyopasuka isuva lyapululami mmababa akwe. Kulekera isuva lyapululami ijwi lyalesa lipasuke mumioyo ya vanthu amitunga yakuponesebwa ya rusomo omo ijwi liponye vathahwi vonse ikuya kudzwi akupaleta kubusule kwa vana ba simbi avarombe ivaleza.
They are yours, Lord, in the name of Jesus Christ, both here.
Ndibago mami, musinaria Jesu Kristo, bose kuno anze ikuya uruo. Ndabatura abo, ibatamiga manza abo, kulindwe. Kambo garfutugo rwabuntu ibwabo. Amen. Ogo, buntu bwangu, waga kwempwa, kobu yojana. Kuri, ajipairo eju. Ukumuna, utara.
By faith, I look over there where I'm going.
Urushomo ndalanga kuya, nkondia. Munsi, kujingano. Okoguli chwe, nkoli jatiride. Jingano, kube, ulemu, wangu yonse. Kusigira, buntu, wangu, wanagwempa, buyojana, wupumuna, utara, amuronga. Yesu, wondibamba, ejo kubamburo anguwei, tandiyandi jintu janyiga, wondibamba, kebambitwe. Uli, kasensa, kayandisi, kabonsi, jabuyo, kalonga, kaguponya, kagunka, kuzwa, kukasensa, kagauvari. Mujingano, uve, ulemu, wangu, atutambiga manza esu, yose, kusigira, buntu wangu, wala wempa, uyojana, kupumuna, utara, amulonga. Ingana vwa mufuturi wangu kaita.
Reach over and get a hold of somebody's hand. Say, God bless you, Christian.
Wosompegezia agujata janza. Ya mtu umwi aguamba. Leza agurongezi umna Kristo. Ingana vwa mufuturi wangu kaita. Nyomwa vwa abusi wagwena.
Out there,
anze kuya kumayuwe ama foni yebo nyonse amusugane maza umwi a umwi agwamba leza kulongesi umna Kristo.
You know there's a pool of water back here.
Nyomulisi kuriji siba jamanzi kusure kuya ulimukukwe sabantu abo basami desi nariagwe.
You haven't been baptized in the name of Jesus Christ for
na tono babasigwa musu naria Jesu Kristo ujatua kwa sibi ziago uriji siba uriji gobera. Uli muntu wingwi uli bambiride uli tambidwe ikutina wa mutambura inchoveni Jesu wa mfuturi wago akusoma kuti obambwini amuyeye tagwe muntu mu Bible na kufumba jindi na kutanaba ikabunga ikambungano ya katolika wakasorwa kubabatizwa munzira imbi kunze ya musina ya Jesu Kristo tagwe kusona kujanwa murugwaro na magani agale. Mutori onse wakasorwa kubabatizwa mumbungano yaleza upona musina ya mabande tata mwana amuya usarara kayanza akabusomeni wakatolika ikutalirwi yorwa Bible mukubuzikwa kuzikwa amupaisi ndakamubuzai kuti wakati oba mwini pere tuli mbungano tulakonzia kujincha chintu chotuyanda ikusinizia ikupati uli mumbungano leza uli mumbungano yakwe ndakati leza uli muchuli yakwe. Ere kuti nombungano, ndakati, leza nguchwe, Eyo ikuti na mbungano ilimpene kuti kukuti tandishomi mbungano. Ndaregela ichu ya mtu onse ikuwa ubechi na waba mupaisi. Popo kufunga obo mbunga waba alimu ichu ya reza libegwini. Eyo paulo mbunga kajitia ibantu onse. Takugwe magani obo mbubaka babatsigwa ikuti na taka babatsigwa musina ya Jesu Kristo. Kubora akubabatsigwa alimwi. Eyo kumbange kwa mwi baka tamu idegale muya usarara. Petro wakati, sena inga, twagasi ya manzi, mkubwa nakuti aba, bata mbramu ya usalara. Injito 10:49, mkubwa nakuti aba, bata mbramu ya usalara, mbole mbotu wakaji tagu. Eri wakabala ilia, gamutana kuswagu sena, negu wakuti mkata mbramu ya usalara, amubore mbabatisigwe, musinari ya Jesu Kristo. Kambo, Petro wakapegwa zijaruzio, ya kubwami, bamba, kufunga jintu ejo, chomwa anga ansi, njoja anga kuchuru. Kabela jaruzo jijitanzi, ijula jintu yemwe, magani asi sitwe. Ero jindi Jesu nagati, amuya, mgaba batisye, musina ya tata, mwana amuya usalara. Gabamba ejo, uya, ugofasi ya utashomi. Amrangirire, kambo zi Petro, chaga jita ejo, ejo egochwe, wakalerete. Ikutina mtu wababatisigwa, umabande, tata mwana amuya usalara. Walota na babatisigwa nukujea. Tajisi sina, tata atariri sina, mwana atariri sina, muya usara atariri sina. Imuya usara, ngu ejo mbo uvede, mburi, ngiri muntunsi, ngu muya usara. Tata mbubande, ngiri tata, mwana mbubande, ngiri mwana, muntunsi, mbubande, obo mbondi vede. Pere sina diangu, ngu William Branham. Ere sina dia tata, mwana amuya usara, ndi sina ya Jesu Kristo. Jesu wakati, ndabora musina ya tata wangu. Ino isina ya tata nguni. Umga mwana, ubora musina ya wishi. Eyo sina ya tata ngu Jesu Kristo. Mwabona, sena mwabona nchenda amba. Iutina ndagwa ambira agu ya gunserero, agundi janira jintuyo mwi. Kukaunta, ansi awa, musina ya muendelezi wa doropo. Mbanga ibazi muendelezi wa doropo ikutinguni. Mwe nsuma wangu mubotu. Richie Vising, inga tu inga kunselero kuya, agwamba, musinaria muendezi wa doropo, yebo amba, musinaria Richard Vising, yebo nabantu mjopason viyo, mwere siku tinguni, kabela ago kega ambo chagati, tata mwana amuya usalara, mwere nguwe mukede ibuleza, ibu sule kwa buleza, jamubiri, wakati amba batisie musinaria tata mwana amuya usalara. Petro wakai ngui au ajibu nisio au, paga ya mbungano, wa oyo, mwaga vete, wakati, amusanduge umui au umui wanu, au babatikwa musina ya Jesu Kristo. Eriyo tagwe, izi jaruzio, tiagu jaruzia aguchuru ansi, tawezi nadimbi, unsi, aguchuru, lipetwe aga tigabantu, mwaro omo, mwere degu futuwa. Kambo zi nchoba batisigwa musina ya Jesu Kristo. Kambo kakuchatua zibi. Kufunga zibi nzomu ya jatira. Kulimba wozi ya jatirwa. Mwabona? Ele utina wa yeya ikuti. Tajere te agwerera ikuwa batisigwa. Utajijiti. Kambo chindi wa jijita. Ejo jira jijita. Mwabona? Sena mwabona chendi pandura? Inga. Ndangwa. Wangu. Mufu. Ejwe gaita. Haita kunseroku ya kujumbwe. Saa inganda. Saa togofwa andime kutekwa. Kukapuke andime. Chuli. Haita. Inga. Ndangwa. Mufuturi. Wangu. Haita. Ino njika iwambansi. Kukweza. Jinga no jago, akutobera, kutobera, ino utina tunajitwa, ogo mkwa, waro ndijwe, ndisororera, njoo, chejiji hiba, ogo mkwa ndisororera, njoo tobera, ogo, kwa ndi solo lera, njo, tobera, njo, unka, angwe, rwendo, loonse.
Let's bow our heads.
Atu watabi ya mitu Yesu.
Dear God, the pool.
Oya ndwareza, jizibajiriba mbili tuwe. Lino, wamba ula kumiyoyo, mwami, Awe kuti vangwe Kristo ejwe ilabaita agunka angwe rwendo ronse njonka angwe kwenda mumunda njonka angwe kujisiba njo sama zina lyakwe ndiandakuba umwe wabantu bali mukuitira zina lyakwe njo shoma itwe lyakwe njo tobera ndigari remegi jamkwera kunyika njo bana kwinga ushomeka wakatangwa ndandikasi ikabera komwe ikatwi lyakwe ikuromba konse kuyoba na kwinga wakasimpe nchoven zinthu zonse zyandilomba kuchita ezo njo uchita uchina murumi wangu ubora uyanda ndime ikulekera masusu angu kulampa njo uchichita uchina uyanda ndime ikugwisha imisira yonse njo uchichita uchina uyanda wandawambira kuti ngumuya mubi umwi mubi ngondeli muku lilemeka jankwera anguwo zikopera ezi ziponeka ikuti nzyabwambu njo uchichita njo zisamununa ndandiwemakani ejo munthu uli wonse umbi chamba njozi samununa uyanda ndime kuzwa kunkhamu eyo njendili ayo yapatashomi njochita nekuba kuti mphejani na chakulya changu na kufunga mbuchipete wakashomeza kuti takandisi nankha kundilekerezya njochichita njonka ngwe lwendo lonse uyanda ndime kubapatsidwa musina lyakwe njochichita mwami wakachishomeza muthwi lyako awa ejo chakali kuyanda akube kuti banthu bonse bachibone mwami ali mwi chapukothu chapupombe kukothama kuli nchicho musina lya jesu ndalomba ame yebozilula kulileza akube kuti leza abweze mathwi manini apalangene akwabamba ikwakasimphe kuli ndinywe oyo ngwa mupayiro wangu wakusinizya ichisiwa chili pambithwe funga munthu uyanda kupoora bali imukutausi ulambiriza ejo kwaindakaindikanini kufumba oyemphwa alimwe uyanda kubapatsidwa ikuyeresya zina lya jesu kristo kupoora kuyonkhonya kumbere zinthu zyonse zili pambidwe zinthu zyonse zyapambwa zinthu zyonse zotukonzya kuchita kuugwasya ikuti uponenereza tuli wano kuchichita leza mulongeze lino athu ime lino kayimbo kesu kanini ndamuyanda ndamuyanda khambo kasanguna kundiyanda athu kayimbe munthu wonse eno nda muyanda athunyamune manza esu mulimbo thu kayimba ndamuyanda khambo wakasanguna kundiyanda akuwura mufutuko wangu chisamu cha kalivari amithu esu amiyo gikoteme eno atung'ung'une kuli nguwe ndamuyanda poleza tata wesu pofida ruse kuli ndiswe tozilenge zitakwa nkhoziya mwami potiyumya kambo kamulimo ulete kumbere lyesu pondigwasya oleza pondigwasya ndinkhwa kuti chinthu chimwe chiliwikhidwe nchopeni kukusena awa tata pondigwasya oleza kuziba bwini poleleka banthu aba oyandwa leza basololere ndalomba muzina lya jesu ino kuchi ndi mithu yesu yikoteme njolomba mwemberi awa imuwesu nebe muwesuwesu muyandisi apole atala mponya awa eno akwamba ejo chayo uchita ujatikizya na ujatikizya babatizyo inga ndaambirizya ejo ndiyakuti chiziba chili jukite akwaro